uNkulunkulu uniphile ngakho ndawonye singakhonza inkosi Jesu ngiyabonga yilokho ke nje ongijabule kakhulu namhlanje ezingxoxisaneni zangasese ukuthi inkosi yenze kanjani ezinye izinto ezinkulu futhi nje ngibonga kakhulu ngabo futhi manje kusasa busuku kusasa ngolwesihlanu bengicabanga ukuthi kusasa bekungumgqibelo ngeke sifule ukukhohlwa i-businessmen's breakfast izobanjwela lapha ngiyakhona kulesi sikole futhi ngicabanga babathengise lamathikithi abakwenzi yini noma ukuthi izena futhi bona ngikakele wonke umuntu uyaqonda nje ukuthi uwathola kanjani amathikithi kanjalo njalo okwesidlo sasukuseni singajabula uma ungeza futhi ubone uzizwe uholeleka ukuba uze manje uBilly uhlale ngitshela wathi ukhona into eyodwa oyenzayo babayi ngokukhandla abantu bakhandlekile empeleni wathi bebehleli lapho amahora ushumayele isikhathi eside kakhulu futhi ngathi awu ndodana ngizozama ukukwenza emhlanganweni waseChicago ngathi ngizocuphe washi lami njalo emizizweni ngamashimi amabili bese kuthi ke lapho likhala ngizoyeka ngaso leso sikhathi bese ngibiza umugqo omkhuleko futhi wathi ungavele ungalicuphi ngoba angeke kusebenze niyazi lakhala kabili noma kathathu futhi lakhala laze lathula nje angizange ngazi ngenza umsindo omkhulu kakhulu phezulu lapha ngani angizange ngilizwe ngisho ngekathi likhala futhi ngakho nje ngifanele nje ngiyethemba anginiciki niyazi angizeli lokho lapha ngiyeza futhi nginthenda kakhulu futhi ngiyazi sinokuningi kakhulu obekufanele kwenziwe ngaso lesi sikhathi futhi ngizama nje ukuphusha okuningi kakhulu kwakho ngobusuku bubodwa niyabo futhi ngingazi nje ukuthi sikhathi sini esizobizwa ngaso bese kuthi ke ngiyacabanga awu angazi ukuthi sikhathi sini engizo bizwa ngaso futhi akukho namunye wethu okwaziyo lokho futhi ngakho sesingavele senze esingakwenza ngekathi sisengakwenza ngimzwile umama wami angikaze ngibe semdansweni empilweni yami kodwa angezwa kuphela umdanso ongcwele ngesinye isikhathi ebandleni angikukhohlwa neze lokho ngenkathi sasiseyibandla le-Baptist ngangihlala ngixeka njalo ngithi nje enhlizweni yami bengingeke ngakusho kuzwakale ngoba ngiyokwesaba ukwenza lokho noma yini uNkulunkulu ayenzayo ngangenjalo ngangithi kucabanga ukuthi kwakuthi kuxaka kubona ngenkathi ngibonile ngiqala ukujwayelana nabantu bePentecostal ngibabona bese na niyazi bese na bezungeza ngicabanga manje niyazi lokho akukho ebhayibhelini ngathi awu basinela ini na kwase kuthi ke ngobunye busuku ngangifundisa eshadini ngoDaniel nesambulo kwakungobusuku bonyaka omusha ngangizofundisa eshadini kuze kube maphakathi nobusuku kwakungizile ishadi njenge blackboard ngangifundisa futhi kwakukhona abanye abantu bePentecostal ababezile bevele Louisville babene abanye odade udade wayelusebandla lapha ya futhi wayene babe namabhodi okuwashela nezivikela munwe nazo zonke izinhlobo zezinto ezincane ukwenza umsindo ngazo futhi konke kwakuvumelana ngendlela thize ngazi ukuthi kwakuyini futhi ibona futhi waqala ukudlala upiano nawo wonke lamantombazane enhla lapho aqala ukushaya ngalezo zinto ezifakwa ezithupheni emabhodini okuwashela nezinto futhi babedlala nelocolo kuzoba umhlangano boyene masinyane ngokushesha noma ukuthize awu leyo ntombazanyana eyayidlala umelusi oyininikazi elincane lavele laphenduka labamhlophe njengoshoki nje futhi liqala nje ukuludlala ngendlela yokuthi angikwenzi angikaze ngibone noma yini idlala njengalo empilweni yami futhi ngicabanga manje yini leyo na kwasekuthi ke oyedwa ebhodini lokwashela waqala ukwenza into efanayo khona ke lapha ababili noma abathathu basukuma nekhanda elincane limhleshana laqala kusinda ngokwiphansi ngicabanga ohe yahlanyuka ngokwiphansi lendlu ngamandla akhe onke sinehamba nje kanjalo intombazane endadlana cishe ishumi nesithupha iminyaka yeshumi nesishiyagalombili budala ngangingumfo osemncane nje mina uqobo futhi mina manje akusiyo into ethize leyo na khona lapha ebandleni lami ngiyoke ngikuphile kanjani lokho ezansi niyabo futhi ngimbhekisisa kanjalo futhi ngacabanga bakwenzela ini lokho na kungani bedingeka ukuba benze lokho na kungani bengawudlalanga nje umculo wabo futhi baqhubeke futhi bawuyeke wodwa kanjalo na ngacabanga awu lokho kubi kabi ngaqala ukucabanga manje ephepheleni ngabe ikhona into okuthiwa ukusina na futhi ngakhumbula ukuthi David wasina wazungeza umphongolo ngikathi ebona umphongolo uza niyabo wasina phambi kwenkosi nenkosi yathi ngumuntu wenhliziyo yami uqobo ngacabanga awu manje lokho yi wasinela ini na awu babe nokunqoba noMiriam ngikathi bewele lwandle lobomvu uMose wacula esemoyeni noMiriam wathatha ithamburini uqala kwishaya futhi basho bakhuphuka behlangana sogwini onke amadodakazi akwa-Israyeli esine emoyeni niyabo futhi ngibonile ukuthi ukusina kwakungikathi beba nokunqoba ngacabanga ngaqala ukucabanga awu mhlawumbe anginakho kunqoba okwenele niyabo ngaqala ukucabanga ngakho futhi niyazi emva kwesikhashana ngaqala kumbambatha unyawo lwamphansi futhi ngaphambi kokuba ngikwazi ngangilapha yangisine naleyo ntombazane lapha yayo esikhaleni esiphakathi nezihlalo ngase ngimakiwe ngalokathi ngiyakubona nje ukuzwakalisa kubuso balabo bantu namanje ngibona umelusi wabo lapha yakwiphansi nalokhu leyo ntombazanyana isine izungeza lapha ngangilapha yangqo nami ngikaze ngibe sesiyingeniso kusina empilweni yami kodwa ngangifanele ngikubuyisele emuva bese ngithi ngokukulowo kodwa lokho kwakuyiphansi lesonto ngakho ngikathi si niyazi konke udevele anakho wakukopela entweni ethize yangempela uNkulunkulu anayo yilokho kuphela impela nje udevele akakwazi kudala ungumphendukezeli nje walokho okudaliwe niyabo ngakho ngeke adale akasuye umdali ungumphendukezeli kuyini kuyini okungalo ngina ngokulunga kuphendukezelwe niyabo kusemthethweni ukuba indoda ithathe inkosikazi futhi ibe ngumyeni kuye ebudlelanweni bomndeni kodwa isifazane ofanayo omunye wesifazane esenzweni esifanayo uyamlahla ngecala futhi kuthumela umphefumulo wakhe le niyabo kuyiphutha kuyini na kulunga kuphendukezelwe niyabo futhi kuyi iqiniso lihlala njalo liqinisile yini amanga na iqiniso liphendukezelwe niyabo kwenza amanga ngakho yileyo ndlela sonke isono esiyiyo ngokulunga kuphendukezelwe ngakho ngikathi ngangivamise ukuzo mama wami ethi wayevame ukuya emidatsweni kokudala yena nobabaye kulelo hlobo lokuthi niyabo bona babe nodlala ivawulini omdala wayefika amekhwenele futhi yadlala ivawulini nalabo bantu baseKentucky baba wayengena imali niyazi ufanele ube nemali encane ukuba ithi khence khence emaphaketheni akho futhi ngimbonile eya ekegeni athathe izipikili azifake emaphaketheni akhe niyazi futhi wayedansa zokeze yena nomama futhi babewine imikomelo ngiyabona edonsela ngaphandle isikethi sakhe kanje niyazi nalowo mdansi wokugcuma niyazi macala onke azongeze omunye kanjalo futhi ngangibona ubaba ngacabanga lowo ngubaba umubi lezo zipikili leyo akusiye imali niyabo ngangazi ukuthi wayengena imali wayenezipikile ephaketheni lakhe ejikeza phansi nephezulu kanjalo niyabo futhi babekwenza lokho kuze kuthi ngu kuze kube sekusemini futhi abanye babantu bashiya ekhaya abantu baseKentucky babeza futhi babebane imidanso besuka kwenye indlu baye kwenye bese kuthi ke babeya ekhaya kuseni bephethe izicathulo zabo ngezandla zabo ngoba zinyawo zabo zazibuhlungu kakhulu ngoku danza awu uma ungamenzela lokho udevele pho kungani ungadlali futhi asishumayele ubuso kubonke futhi nje izidumiso kuNkulunkulu futhi singene moyeni futhi niyabo impela uma lokho kungoko kwehlukana okuphakade kuthiwa ngokuphila okuphakade na asise ngakuchakasela lokho kakhulu kangako kakhulu kunalokho bese ifanele sikuchakasela lokho kusibala kodwa usathane ubengasikhandla ngalokho ngokukhulu kushesha noma asitshele ukuthi bese ikhathele kakhulu kodwa ngiyelitshela ube nesikhathi esibi kabi nami angikhandle kukho ngiyakhumbula ngikathi ngiphulukise enkathazweni yesisu yena usathala wathi ngani kungcunungadli wathi ngoba udokotela wathi uma udla yofa bunesisesinezilonda ngaphakathi futhi wathi bekungesisodwa nje esikhulu isilonda ngaphakathi esiswini esinegazi kodwa inkosi yathi yangiphulukisa ngakho ngadingeka ngithathe izwi lomunye umuntu ngakho ngangathathe izwi likaNkulunkulu futhi ngakho ke ukuthi kungishisa nganginjalo nje amanzi ashisayo ephuma emlonyeni wami futhi ngakho ke izinsuku ezimbili noma ezintathu ngangihamba hamba ngibambe isisu sami kanje wathi uzizwa unjani mina Simpson Branham na ngathi oh ngizizwa ngikahle nginyathela endleleni kanjalo munye wathi ukambe amanga ngizange ngangenza ukuvuma kusho ukuthi yisho into efanayo ngemivimbo yakhe ngaphulukiswa ngakho lokho kungukuthi lokho kuyakwenza niyabo ngangenza ukuvuma futhi ngakho ke uSathane wathi kimi wathi uletha ihlazo ngathi manje buka lapha mfo omdala uma ujabulela ukungizwa ngifakaza namathela ngapha kodwa uma ungakwenzi usengavele ubaleke ngoba ngizofakaza noma kanjani ngakho yiloko ke ufanele nje umazise ukuthi umi ngakuluphi uhlangothi bese ke wenza kuma kwakho bese ke ume futhi ileyo ndlela nje ezifanele siyenze njalo ngokufinyelela lapho esazi khona ukuthi siqinisile futhi khona ke unokukholwa kulokho ngeke wabale ukukholwa ngaphandle uma wazi ukuthi uqinisile ungazami ukwenza lokho kuba umkhohlise manje angeke akuthathe ukukhohlisa kwakho yabo ungamkhohlisi kodwa lapho ukukholwa ngempela awukhohlisike ukhona osekuvele kufakazile kuwe futhi khona ke uqinisile ngikhathale ungahle ungabi akekho ongalokothi abeke izandla kuwe ungahle ungalokothi uzwe lutho kodwa inqobo nje uma into ethize ukuqinisekisile enhlizweni yakho ukuthi Yesu likaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu ngawe lokho kuphela okudingekayo futhi izikhathi eziningi lezi ziphiwo lezinto ziyakhuthaza nje ngibhekisisa umshumayeli oyibhaptist ehleze lapha phambe kwami kulobu busuku uma ngingaphosise ngabe lona umnumzane Dalton ohleze lapha ovele semasethe Kentucky na bengicabanga ukuthi bekunguye ngiyamkhumbula mfowethu Ed Dalton ohe umbaptist unjalo futhi uyenyuka futhi kodwa wakholwa futhi wenyukele ebandleni futhi wemukela umoya ongcwele futhi wabuyela emuva wehla futhi kusobala bonke yakhelene nabo bamenzela phansi njengokwe ejwayelekile futhi ngakho ke khona ke ngenkathi uboya ngcwele usaphawulile lokho esikubhekile kuba kwenzeke noma ngasiphi isikhathi manje esinye isiphiwo esizokwengezwa ebandleni futhi siyinto emangalisayo futhi siyesa mhlawumbe nizifundile izihloko emaphepheni ethu ezenkolo ngakho ngezingwejeje nokunye nomfowethu Dalton wayenabantwana ababili awungiyacabanga bangaki na cishe abantwana abayisishiyagalombili ngicabanga ukuthi kubantwana abayisishiyagalolunye abantwana abayisishiyagalolunye futhi izinjetshane futhi niyazi ukuthi kanjani uhlobolwe nobaba umpofu nomama ukuthi bakhuleka kanzima kanjani ukuthi uNkulunkulu lo asendisa abantwana babo ngolo nyusuku ethabelekele wayebone umoya ongcwele ukhuluma nowesifazane futhi umtshela cela nje ukuthandayo khona manje futhi uNkulunkulu ungitshele ukuba ngikunike wathi ngifanele ngicela ini na ngathi awu nodade okhubazekile ohlezi lapha obekhubazekile kusukela kuzalweni futhi kukhona indoda ehlezi lapha kulobu busuku Bankswood owayehlezi nami ngo igama lowesifazane ngokosikazi right ngase ngithi nobaba nomama asebekhulile niphila ngemali ngaphansi kwamadola angamakhulu amabili ngonyaka kulelo elincane ipulazi impofu lapha ya owesifazane ongumfelokazi ngathi ziningi izinto obungazicela dede wethu hethi kodwa ngathi yena impela uNkulunkulu wangitshela ngalezo zingwejeje ngenkathi ngikhuluma lezo zingwejeje zazimi khona lapho futhi wenza lokho izikhathi ezisikhombisa ezilandelanayo zimi khona lapho buka khona futhi ukubone lapho kwakungena kwenzeka nje ukuba eyodwa ehlala odongeni lapho eqinisa nje ukuthize futhi ngathi ngitshela ukuba ngikubuze lokho okuthandayo uthe uyokucela ukuba mina ngikusho wathi awu ngifanele ngithini na ngathi icela noma yini oyithandayo uzonikezwa khona lapha uma kungenjalo khona-ke ngikutshele into ethize iphutha futhi wathi awu wathi angazi ukuthi ngiceleni futhi Branham washo wayenabafana ababili abangamabhungu futhi ukhuluma ngamambuka babe yiwo futhi ngakho-ke nje emnika ubuhlungu benhliziyo ngaso sonke isikhathi omncane bandla umama ongumfelokazi futhi ngakho-ke umyeni wakhe ngamshadisa nomyeni wakhe futhi babe umyeni wakhe wayebulawe kuganakanda nalabo bafana babedlebelekile nje wayesethi awu insindiso yabafana bami ababili ngathi ngikunika labo bafana babili egameni likaJesu Kristu futhi bobabili bawele emathangeni akhe beza kuKristu manje umfundi Banks Road undawo ndawo ehlezi lapha kulesi sakhiwo kulobu busuku owayekhona ukubona lokho kwenzeka. Bobabili labo bafana bakahle bathathe kugezana izinyawo ngaso sonke isikhathi esedlule ebandleni, futhi lapho sithatha kugezana izinyawo lowo ogeza izinyawo sibeka izandla zethu phezu kwabo futhi sikhuleke lowo mfo omncane ngobunye ubusuku ishele iminyaka eyishumi nane ubudala umelusi wethu umfo wethu Neville wayebeke izandla zakhe kuye emkhulekweni into encane enhle kunazo zonke. Ngakho umfo wethu Edward Dalton ekubonile lokho kwenzeka wayekhulekela abantwana bakhe waphuma futhi wabuyela emuva nomoya ongcwele wathi khulumela abantwana baka-Ed. Futhi ngathi mfo wethu Dalton, umoya ongcwele ungitshela ngaleso siphiwo esifanayo esisibheke ukuba sibonakaliswe ngokuphelele masinya. Ngikunika abantwana bakho egameni likaJesu Kristu. Futhi ngekathi efika ekhaya lapho indodakazi yakhe namadodana sebevele banikela izinhliziyo zabo kuKristu amamayeli ambalwa nje ezansi ezweni ukusuka kimi. Futhi ngicabanga ukuthi bonke abantwana bakho usindisiwe futhi ugcwaliswa ngoboya ongcwele futhi ulungele. Ngabe kunjalo mfowethu Dalton na? Ngabe ukhona okanye nawe na, indodakazi eyodwa? Ngabe yilowo owasindiswa khona lapho na? Indodakazi endala yasindiswa ngakusasa ekuseni. Futhi bonke abantwana bakhe manje usindisiwe kanjani? Umoya ongcwele lapho uNkulunkulu esho noma yini uyeligcine izwi lakhe, yilokho nje liyabo. Manje ngangingabasindisa kanjani labo bantwana nani yabo? Akusikho uma kungesiwa amazwi akho uqobo, uma kungesikho kucabanga kwakho uqobo, khona-ke kuyilokho okukugqugqumezelayo. Futhi uma kunguNkulunkulu, khona-ke kuyizwi likaNkulunkulu yabo. Ngakho yileyo ndlela emihlanganweni lapho ebusuku lapho ubone lezo zinto zenzeka, kusimina lowo bengingekwenze lokho, nguNkulunkulu yenza lokho. Futhi uma nje uzokukholwa, khona-ke yilokho kuphela ofanele ukwenze, ngokuthi nje kukholwe. Manje awu sekucishe impela kube yisikhathi, bizana umugqomkhuleko Bhili. Ngakho ngithatha isikhathi esiningi kakhulu nje, kodwa niyazi ngifuna ukwenza isikhathi sokubonana nabo bonke abantu baseChicago lapha. Futhi lo mfowethu ocula lapha ebusuku, umfowethu Melvin, ngithanda kanjani ukuzwa lowo mfana ecula. Ngifuna kumuzwe ecula, ngikhumbule ngobunye balobu busuku ngaphambi kokuba ngihambe. Bese kuthi-ke kukhona udade uyikhaladi ocula kwi-Christian Businessman. Ohe, nifanele nimuzwe ecule elithi Ship Ahoy. Futhi ngitshela umngami uhlezi emuva lapho kuluma ubusuku. Futhi ngangamtshela ngithemba ukuthi uyalizwa lelo nelikazi licula elithi Ship Ahoy. Nomfowethu Melvin ecula ngikhumbule lapho izinyembezi ziqathakela phansi. Hoyi, ngethemba ngempela ukuthi siyawathola lawa. Futhi kukhona umfowethu omncane lapha ya kulowo mhlangano ngokunye ukusa uhlezi emuva lapha ndawo ngakuxawula sakhe. Nangu yena nomkakhe, he, ukhuluma ngokucula. Futhi lapho usofika ngale enkazimulweni, futhi ngiyafisa ngangihlale ngifuna ukucula, ngingaqoka ukucula kunokushumayela nomanga sibe isikhathi. Ngakho ngiyakuthanda ukucula kahle kakhulu. Ngakho ngangihlala ngithi bonke abaculi abakhulu bomhlaba bayobuthana lapho becula izindaba ukuthi banquba kanjani ngale egqumeni elikhulukazi enkazimulweni ngaphesheya nje komfula wokuphila ngale ngaphesheya. Ngifuna ukuhlala futhi ngibalalele. Ngakho ngifuna ukumema nonke nina bantu baseChicago ukuba nihlangane nami laphaya manje, futhi sizohlala phansi sibalalele becula. Ngakho ngeke sibe nayinoma yikuphi, sifanele siphuthume futhi sibone ukuthi ngabe abantwana bazolimala yini noma yini, bayoba lapho kanye nathi. Futhi akuye kubakho lotho kuba ululimaze noma ulubhubhise. Futhi sizoba nenqwaba esikhathi-ke, futhi sizokhuluma nje isikhathi eside, sibe nenqwaba esikhathi sokuxoxa. Manje nginemibhalo eminingana engifuna ukuthathisela kuyo. Nginayo eminye ebhalwe lapha kwamanye amakhasi lapha, futhi ngifuna kuqala kulobu busuku futhi ngifunde kuqala umbhalo otholakala kuLuka ungcwele wesishiyagalombili amashumi amahlanu okwe indikimba.
Subject tonight is the theme song they sang just before.
Ngendaba yami kulobu busuku yiculo lengqikithi abaliculile ngaphambi nje kokuba ngingene kholwa kuphela. Futhi uLuka ungcwele isahloko sesishiyagalombili nevesi lamashumi amahlanu.
But when Jesus heard it, he answered him saying, "Fear not."
Ngepho uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi, "Ungesabi, kholwa kuphela, iyakusindiswa." Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje senzele umkhuleko.
Gracious God,
Kulunkulu Musa owabuyisa futhi inkosi uJesu indodana yakho kwabafileyo futhi umethule kithi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili. Simbona usuku nosuku nobusuku emva kobusuku emzimbeni ongabonakali wokusebenza kwakhe emzimbeni obonakalayo webandla lakhe. Efezekisa amazwi akhe futhi njengoba besikhuluma ngobunye bosuku usohlelweni ngo yonke into ishaya kahle nje uwashe likhulu lesikhathi sikaNkulunkulu liyahamba kuya emzuzwaneni nje. Manje-ke kulobu busuku lapho sibona ukuthi lokho kokugcina ukushaya kwewashi kwaphakathi nobusuku kulungiselela ukushaya wo Jehova Nkulunkulu omkhulu, yiba nomusa kithi. Futhi njengoba ngicabanga kulobu busuku lapha phambi kwami, ngibambe ukuthengwa kwegazi lakho ukwenaka kwabo okwemizuzu engamashumi amathathu noma engamashumi amane elandelayo, ngifanele ngithini, o Nkulunkulu na? La mazwi ambalwa alungisiwe abangeke enele, Nkosi, ngaphandle kogcobo lwakho. Ngakho ngikhulekela ukuthi uzogcoba amazwi kulobu busuku ale ndikimba futhi kangathi angathola indawo yawo yokuphumula. Sihlinzekile nje lokho esikudingayo ukuba silungiselele lelo horo ukuthi lapho uJesu efika. Ngoba uNkulunkulu ngiqaphelile ngamehlo amavulekile emizuzwaneni embalwa edlule okubekwe lapha phambi kwami yileyo ncwadi ye-Christian Businessman lapho umfowethu Tommy Nikello igugu ahumusha khona kusukela kuleyo teyiphu lowo mbono, kumbe noma ngabe kwakuyini, Nkosi, ungivumele ngibone ngale kwekhetheni lapho. Futhi o Nkulunkulu, ngathi uma kuphela bengingabuyela emuva ngenxa bengiyoncenga, benginganxusa abantu abafanele bakugeje lokho, Nkosi. Kunabantu lapha abahlukanisele kuphila kwabo nami, ngami nabantwana bami, naphakathi kwabo nabantwana babo. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi ngandlela thize enye into ethize ngahle ishiwo kulobu busuku ezo ukuthi singahle sibe noKristu ehlukanisiwe phakathi kwethu kulobu busuku, ukuze abe ngumsindisi wethu sonke nomphulukisi wethu sonke nenkosi yethu ezayo. Nalelo themba lishiye lapha ezinhlizweni zethu kwangathi singaphila phakade naye ngale kulelo zwe lapho kungekho kugula khona. Ngingacabanga ngalabo besifazane ukuthi bake baba kanjani. Ngibona lapha besifazane abadala baneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala futhi babe lapho-ke bebahle futhi bebasha. Nalawo madoda ampunga lapha emhlabeni ayelapho-ke esemancane futhi esebusheli bawo iphakade, Nkulunkulu, besingeke sikwazi ukugeja lokho. Siphe, Nkosi, kulobu busuku ukuthi umuntu ngamunye uzobamba kabusha kulobu busuku. Busisa abangcwele futhi uphulukise abagulayo ngokuba siyazinikela nale ndikimba.
In the name of Jesus Christ, for thy glory. Amen. Amen.
Ekameni lika Jesu Kristu ngenxa yenkazimulo yakho. Amen.
Jesus had just been turned down from a great
Jesu wayesanda kunqatshwa nje emvuselelweni enkulu, wayehlala njalo esemsebenzini kababa. Ngiyakuthanda lokho. Thina mina qobo lwami ngilesikhathi esiningi kakhulu engicabanga ukuthi ngisisebenzisa ngobula, futhi sonke sizizwa ngaleyo ndlela. Futhi sisondeka kakhulu size sidingeke ukuba siye ndawo futhi siqaqeke. Kodwa sathola uJesu njalo esemsebenzini kababa. Ngiyakuthanda lokho, futhi yileyo ndlela esifanele sibe yiyo. Asifanele neze singenzi lutho esikhathini sethu. Isikhathi esinaso sifanele sisichithele okuthile, futhi sonke isikhathi sisihlenge ngoba siyigugu. Ngathi sonke isikhathi sithole ithuba lokufaka iplagi senzele uJesu kwenze. Ngathi sonke isikhathi sifaka iplagi senzele uNkulunkulu kwenze. Yenzele ibandle into ethize nokuthuthukisa abantu abaningi. Sazi kanjalo-ke lezi zinto, yingalokho omunye umuntu asitshele khona.
UJesu
wayesukile eGalile ngale zweni aphuma kulo futhi wawela ulwandle. Ezizwa eholeleka akungabazeki ukuba aye ngale eGadara enzele imvuselelo, akungabazeki kodwa lokho ubaba ayemholele ngale ngaphesheya kolwandle ukuya eGadara. Futhi nina sonke siyayazi indaba ukuthi kwakukhona umuntu oyedwa kuphela owasindiswa, lowo kwakuluhlanya eGadara. futhi lwaluphandle emasimini emangcwabeni lwaludlebelekile futhi balufaka amaketango namandla amademoni ayikwazi ukugqabula amaketango futhi bengicabanga kaningi ngihamba ngizungeza izikhungo zezinhlanya futhi ngibhekisisa umuntu obengenwe yilawo mandla amabi ukuthi banamandla kangakanani bathatha iphoyisa ngezinye isikhathi ukuzishaya bazilahle phansi. Kumbulani zaseFlorida ngomunye obusuku indoda yayingeke isinde ngaphezu kwamaphawundi ayikhulu namashumi amabili yabhaxabula amaphoyisa amahlanu kalula nje njengoba ubungabhaxabula umntwana wakho futhi khona-ke ngenkathi lowo moya omubi usuphumile kulo ngani kwakungekho lutho nakancane lona lumene nje ngakho konke kodwa kwakungumoya omubi futhi ngacabanga uma umuntu okhwelwe ngumoya omubi ubengaxabula amaketango ubengenzani ukuba ubezinikele ngokuphelele kuNkulunkulu namandla kaNkulunkulu ekhwele kuye kanjalo na wayengakwazi ukuqondisa yonke imilenze ekhubazekile futhi enze izinto eziyinkulu ukuba nje ubengagcotshwa kakhulu ngamandla kaNkulunkulu njengoba udevele engambamba ngokuphelele. Iqaphelile lo devele wayebambelele ngokuphelele kuleyo ndoda yaze yavuma ngisho noJesu na yathi siyazi ukuthi ngubani ongcwele kaNkulunkulu kungani uze ukusizwisa ubuhlungu ngapha hambe kokuba isikhathi sethu sifike na. Ngiyabo wayezinikele ngokuphelele kakhulu kudevele kwaze kwaba udevele wakwazi ukusebenzisa ulimi lwakhe futhi niyazi ngiyakuthanda lokho ngiyethemba ukuthi lokho kulimaza imizwa yomuntu kodwa singazinikele ngokuphelele kakhulu kuNkulunkulu aze akwazi ukusebenzisa ulimi lwethu futhi ukukhuluma ngezinye izilwimi nokushumayela evangeli ukucula evangeli ukukhuluma imibono esiyibukayo nezimfihlakalo zikaNkulunkulu kumanje sizinikele ngokuphelele emandleni kaNkulunkulu yilokho kuphela futhi uma udevele engatshela umuntu ngaphansi kokulawula kwakhe futhi yenze lokho uNkulunkulu angenzani ngoyedwa athole oyedwa ngaphansi kokulawula kwakhe na niyabo ngakho lolu hlanya futhi niyaqaphela ngenkathi uJesu ewela ulwandle udevele wayazi ukuthi wayesendleleni eyako okukhulu kuzuza ukunqoba okukhulu kukaNkulunkulu futhi wazama ukumenzisa ngalobu busuku wabangela isiphepho ukuba sikhuphuke futhi kodwa uJesu wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemthumile ngoba wenza kuphela lokho uNkulunkulu ayemholele ukuba kwenze bekungeke yini kube kuhle lokho ukuba besinobufakazi obunjalo bazalwane na ngenza kuphela lokho okuthokozisa uNkulunkulu bekungeke yini kumangalisa lokho na njengo Enoch wahamba noNkulunkulu iminyaka engamakhulu amahlanu futhi waba nobufakazi ukuthi wayemthokozisile uNkulunkulu akade ngekanga ukuba afe wavele wenyuka nje ngakho manje-ke ukushaywa umoya kuncane ntambama waqala nje ukuphuma futhi wacabanga nje awu sengibese emhlabeni isikhathi eside ngokwanele ngizovele ngihambe ngiqhubeke ngenyuke futhi nje waqala ngokukholwa wacabanga awu sengibe lapha isikhathi eside ngokwanele ngakho-ke sengithi ukukhathala ukuba ngalapha ngicabanga ukuthi ngizovele ngishaywe ngumoya ngikhuphuke ngize ngiyoshaya i-Milky White Way futhi ngivele ngihambe nginyuke ngenkonkoza iminyango ngakho yilokho akwenza niyabo ngokukholwa wakwenza ephepheni lasho njalo niyabo wavele wakhathala ukuhlala lapha wathi awu ngizokwenyukela ekhaya uNkulunkulu nje wenyukela phezulu emoyeni ehamba wakwenza lokho ngokukholwa ephepheni lathi wakwenza futhi ngakho-ke lapho ngizwa ukufa kufika kungqongqotha ngasemnyango wami ngifuna ukuba nalolo hlobo lokukholwa alifuni na vele ukuthi awu izwe elidala kangaka ngizohamba ngisuke kuwe manje futhi nje ngiqale ukuhamba ngiqhubeke ngihambe nje ngiqonde ngophezulu futhi ngedlule inyanga nezinkanyezi futhi ngishaya i-Milky White Way futhi siqhubeke siyongena ezindaweni ezizungezile nasezindaweni ezizungezile futhi siphume ezindaweni ezizungezile futhi nje ngiqhubeke ngiyongena enkazimulweni kunjalo bese kuthi-ke sithola ukuthi udevele angeke ayibhubhise inceku kankulunkulu inqobo nje uma isentandweni kankulunkulu ngakho unjalo siyambona evuka ngalobu busuku nodevele ethi ukuthele kakhulu naye futhi eyozama ukumenzisa phandle lapho olwandle wasuke umoya esethi yini nesaba kangaka na ngicabanga ukuthi bengiyome ngenzani uma yini ngaphandle uma bekusentandweni kankulunkulu na kungani nesaba kangaka ngakho yabo kungani ukhathazeke ngakho empeleni na kungani upatheke kabi kangaka na leyo yinto efanayo ayoyisho ngithi kulobo busuku bazalwane sengiyabona kungani nesaba kangaka ngakho na niyabo yini indaba na niyesaba ukungethemba na wathi ijule uthi du futhi imimoya namagagasi kwamlandela wawela olwandle o kuhle kanjani lapho wafika ngaphesheya nalomhlanya lwasangana naye futhi ngenkathi lenza lwaluzophuma ukuba lumntu engule abe yizicoco khona kodevil watshola ukuthi lokho kwakungaphezudlwana kwendoda ezayo ihamba iyenyukela lapho nalawo amanye amadoda ayishumi nambili kwase kuthi ke ngenkathi lumvuma ukuthi indodana kankulunkulu futhi lavuma ukuthi lona ukuhloshwa kwalo kwesikhathi esizayo ujesu wathi thulani kodwa phumani kuye futhi wakhulula leyo ndoda ngalabo legiyona bodeveli nalabo develi bawela futhi bathola uma bengabonakali ngokomzimba babonakala bengenakuzisiza ngakho bawela futhi bangena esigejaneni sezingulube basebedla izingulube eziyizinkulungwane ezimbili futhi zaminza olwandle futhi niyazi ukuthini ujesu uza ukuba bambe imvuselelo kodwa ngenkathi labo bantu bebona ukuthi kwakuzobabiza izingulube eziyizinkulungwane ezimbili babengayifuni imvuselelo ngakho uma kuzobabiza noma yini abafuni ukuzihlanganisa ngalo nako ngakho lokho ukuthi akube yindlela okungayo namhlanje niyazi uma kuzokubiza ukulala amahora ambalwa noma enye into ethize abantu abafuni ukuzihlanganisa ngalutho nakho niyazi futhi ngakho bathi awu esikhundleni sokuba nemvuselelo bayaphuma abantu bedolobha basebethi shiya izwe lakithi asilokothi asinifuni ngapha qhubekani niphume nje thina futhi niyazi lo Jesu waqalaza endodeni eyayiphilile engqondweni yayo futhi yayigqoke izingubo futhi uma niyazi bengihlala njalo ngicabanga lapho kungcono ngingaqali kulokho uma niyabo leyo ndoda yaqala ukugqoka izingubo zayo ihlangana nojesu futhi kukanjani sizisho ukuthi siyamazi futhi sizikhumula ngazo zonke isikhathi na ngakho kukhona futhi lokho yi bathi siyahlanya ngokushumayela izinto ezinjengalokho kodwa angazi indoda eyayihambaze iyona eyayihlanya ngokwebhayibheli ngakho futhi ngenkathi ifumela ujesu yahamba igqoke izingubo zayo futhi ngakho sitshela ukuthi bengihlala ngizibuza lapho ngenyukela ezulwini ngifuna ukuthola leyo ndoda futhi ngifuna ukuya ngale ujesu akayivumelanga ukuba imlandele wathi qhubeka ubuyele emuva futhi ukhombise abantu laphaya ukuthi kwenzekeni kuwe njengiyamangala ukuthi isisindo sobufakazi bayo sasiyini ngokufuya izingulube kulelozwe emva kwalokho ngiyamangala nje ukuthi bufakazi bayo babunani babona sisindo sini lapho kodwa babengamfuni ngakho ngizosho into eyodwa uma ungamfuni angeke kuhluphe ngaye uqobo qabo angeke azifuqele kuwe akazange akwenze uyandongoja wena ungaphakathi nguwo vula umnyango kodwa uzondongoja uzokunika ithuba ngakho manje-ke bathi azikufuni ngikhathali ukuthi bangaki ongabakhulula nokuthi kanjani nokuthi ini ubani okuthumele ngapha uma unkulunkulu ekuthumele ngapha kuthiwani ngakhona asifuni nje noma yini yalolo hlobo lwezinto zihamba ngapha ngakwezethu uthola abantu bakithi bonke bedidekile ngakho-ke buyela umuva nje lapho ngowakhona wathi kulungile wabuyela umuva ngowahamba wayesengena esikebheni
must have been along about 10 o'clock in the morning.
Kufanele ukuthi kwakungale cishe ngelishumi nqoye kuseni umfowethu uJayiri omncane wayeyikholwa yena empeleni wayeyikholwa kodwa wayewuhlobo lwekholo langasese futhi niyazi sinayo yonke inqoba yalabo phandle lapha kulamabandla e-Methodist Baptist Presbyterian bawukholwa ngempela lo mlayezo wePentecost bayawukholwa kodwa nje abakwazi ukukwenza ngenxa yebandla labo ngakho uJayiro wathi wayeyikholo langasese ngaphandle wayezihlanganise nesigejane sabangakholwayo futhi ngakho-ke yileyo ndlela indoda eningi elungileyo eyiyo kulobu busuku ijoyinane nabangakholwayo nephepheli lathi ningaboshelwa ejokeni linye ungazibophela ejokeni phakathi kwabangakholwayo phumani phakathi kwabangakholwayo futhi nizahlukanise kusho unkulunkulu futhi ngizonamukela ningathinti okungcolileyo kwabo futhi ngiyoba ngunkulunkulu kini nina niyoba ngamadodana namadodakazi kimi ngakho uJayiro nokho wayenjengabaningi banamhlanje wayezibophela ejokeni enhlanganweni ukuthi nje akakwazanga ukutshikiza kalula suke kukho ngoba wayenegama eliphakeme mhlawumbe asimbize udokotela Jayiro liyabo wayenegama elikhulu likadokotela mhlawumbe emva kwalo wayengumpristi futhi wayengumelusi wesinagoge elikhulu kodwa enhliziyweni yakhe wayezolandela uJesu waseNazaretha, wayezibhekile lezo zimangaliso, wayeya ekhaya futhi atadeshe futhi abuke emibhaleni futhi uyothi kunjalo impela nje. Ake sicabange ukuthi wayemi lapho ngalelo suku ngenkathi uSimoni ekhuphuka, wehla kuyoza uJohane eshumayela futhi wezwa ngakho, wabezwa bememezela uJesu futhi sikubonile lokhu kukhanya kwehla phezu kwakhe lapho futhi kuhlala phezu kwakhe. Futhi sikubonile lokho kukhanya kufanayo kwakubuye kutshele lowo mntu omdala, ngani igama lakho nguSimoni futhi indodana kaJonas? Mhlawumbe niyazi uyise waye kungahle kuba wayekade ilunga lesinagoge lale ndoda. Wesethi ngiyazi lowo muntu wayengamazi futhi ngaye ekhaya futhi ngakuhlala lokho embhaleni futhi ngajola ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya. Kwasekuthi ke ngekathi ngisami lapho futhi ngangimi ngale ngakolunye uhlangothi kusobala nabapresti nabazalwane bami futhi belalele ukubona engangikuzwa bekusho. Futhi abazalwane bathi sizokwenze njani lapho sesibuyele emuva na? Ngenkathi uFilipu wenyuka futhi wabani uNathanayeli nokuthi uJesu wama lapho futhi watshela uNathanayeli ukuthi wayengubani nokuthi wamtshelaphi nokuyini kanjalo. Futhi sibonile uNathanayeli waye mhlawumbe efundela ukuba ngumshumayeli futhi wathi ngani rabi, uyindodana kaNkulunkulu inkosi ka-Israyeli? Wathi uyakholwa ngoba ngikutshele lokho na? Futhi mhlawumbe wayehlezi phandle lapho futhi ukuzwa owesifazane emthonjeni futhi ame esangweni ngaleso sikhathi ngekathi impumputhe uBhatimewu wayephandle lapho ekhala. Jesu, wena ndodana kaDavide, ngihawukele. Wayengeke amthinte. Uma wake waba sendaweni bamaka lapho uBhatimewu wayehlezi khona nalapho uJesu wayekhona ngekathi embiza, wohe sonke lesi sixoko siwula sithi awusho bangitshela ukuthi uvusa abafileyo. Sinamathiwo nacele bona phezulu lapha kuphuka uvusa abanye babo sizokukholwa. Niyabo, wayengake akuzwe kanjani konke kodwa ukukholwa kwakhe kwamthinta. Njengoza ke omncane engisho ngaye kwi-Christian businessman ehlezi phezulu esihlahleni kanjalo, wathi manje uRebecca wangitshela ukuthi wayazi zonke izinto futhi wayenga uNkulunkulu wakhuluma ngaye futhi wayengumesiya. Ngakho ngizodansa wonke namagatsha angizungeze futhi akasoze azi ukuthi ngihlezi phezulu lapha. Ngakho ngekathi uJesu emangqonga phansi kwesihlahla futhi wabheka phezulu wayesethiza, ke uyehla ngiya ekhaya nawe. Ngakho mhlawumbe wayelapho ngalokho kusa kubona lokho, noma kunjalo wakukholwa lokho ngemibhalo ukuthi lowo kwakungumesiya. Futhi kodwa lokho akakwazanga ukwenza ukuvuma ngoba inhlangano yabefundisi baseGadara yayikushilo lokho, uma kukhona noma ubani oke athamele enye yalezo zimvuselelo ukuthi lowo mprofethi waseGalile laphaya azibambile. Ngoba manjeni ngalelo hora ngakho awu babe nomilusi nokho futhi wayelibandla likhulu nesikejane sihle zabantu futhi wayazi ukuthi wayeyithanda inkosi, kodwa phansi ngonhlizweni yakhe wayazi ukuthi kwakukhona enye into ethize eyayifanele yenezelwe. Zakewu, ngithemba ukuthi uhlezi lapha kulobu busuku futhi ungasukumi futhi uphume lokhu kuze kwedlule. Uyabo, hlala uthule nje umzuzu. Futhi wayelapho-ke niyazi phandle lapho futhi ekukholwa lokho futhi uze ekhaya ngokukhanya kwekhandlela okuncane futhi atadeshe busuku bonke lapho wayeya komunye waleyo mihlangano futhi alalele mhlawumbe azifihle futhi amboze ngeveli ubuso bakhe noma ukuthize ukuze angaziwa njengodokotela za noma udokotela Jairo niyazi, noma wayengeke nje afune ukwaziwa phakathi kwesixuku. Kodwa nokho wayehlezi lapho futhi wakubhekisisa lokhu futhi wakutadeshe. Kodwa nokho wayengenakumvuma ubala esidlangaleleni ngoba wayezodingeka yeke inhlangano yakhe yobufundisi nenhlanganyelo yakhe nabazalwane bakhe. Futhi ingaleso sizathu bonke ndawonye baxosha uJesu eGadara base bembuyisele emuva ezweni lakubuqobo. Ezweni lakubuqobo bekuyinto efanayo futhi noma ubani owazihlanganisa nalokhu okubizwa ngomprofethi waseGalile ngani kwakungukuthi wadingeka axoshwe. Kodwa niyazi uNkulunkulu unendlela yokukhipha lokho kukholwa kwangoqobo. Ngempela ngithi uNkulunkulu unezindlela eziyinqaba zokukwenza. Futhi ngakho-ke ake sithi ngobunye busuku intombazanyana yayingenile futhi wayenendodakazi eyodwa encane cishe neminyaka eyishumi nambili obudala futhi wayeseguga futhi lowo kwakunguye kuphela umntwana yena nomkakhe ababe naye. Ngobunye busuku yangena isuka ekweqeni intambo noma ukuthize ngasesifundeni somfundisi futhi yangena yathi babayi ngigula kakhulu ngakho wezwe ikhanda layo elincane wayesethi yebo sithandwa uyagula ngakho wathi mama ngikutshela ukuthi ngilalise embhedeni futhi sizokwehla siyolanda udokotela ileyo nto kuphela enengqondo ukuba yenziwe ngakho-ke bahamba futhi bathela udokotela omuhle lapho abakhele khona futhi wenyuka futhi wayithinda wayesethi yebo ivuthithiswa yimfiva ngakho wayenyanga ezinsuku ezimbili noma ezintathu futhi uthola ukuthi imfiva yayo yakhula yaba yimbi kakhulu futhi kwafika endaweni enjalo kukho kwashisa kakhulu ukuthi wayethola udokotela wakhathazeka ngakho ngakho wazama zonke amakhambi enazo zonke izelapho ayezazi ukuzama ukusiza le ntombazane encane kodwa akakwazanga ukuyisiza ngalutho ngakho akakwazanga nje ukwephula imfiva ngakho-ke ngokumyokusa cishengelesishiya galolunye ngongani wayefike ezovakashela intombazanyana emva kokuba kade evukile cishe ubusuku bonke futhi bonke abantu abanothando bebandla babebuthene phakathi lapho nabo bonke abelusi ababambisene nabanye babefundisi basesentweni abavakashile negosa lesifunda futhi bonke wayehlezi eduzane niyazi ukunikeza imikhuleko nokunye nokunye ukwenzela umntwana futhi ngakho-ke udokotela ungena ekamelweni futhi wahlela intombazane ncane wathatha ukushaya komthambo wayo futhi imfiva yayidlanga into encane yayisingale ekhanda layo manje ngakho wayazi ukuthi ukuphela kwase kusondele waye kuzonda ukutshela umelusi mhlambe waya ebandleni lakhe uqobo ngakho wambizela eceleni wayesethi manje Jairu ngifuna ukukutshela phandle lapha ukuze udade engezukukuzwa leyo ngane iyafa intombazanyana yakho kuphela dokotela impela kukhona okunye ongakwenza Qabo Jairu uma ufuna ukubiza omunye udokotela futhi ulandise udaba ngani lokho kulungile kodwa mayelana nokuqonda kwami kwezemithi kufa kusemntwaneni khona manje ngoba ulele eduze kokufa futhi mhlampe ngeke ahlale ngaphezu kwelinye ihora noma amabili udokotela olungileyo wayesho konke lokho ayekwazi ukuthi kuyiqiniso futhi wathi dokotela ungangeluleka ukuba ngithele omunye udokotela na wathi wamukelekile kodwa wathi angimazi omunye udokotela siyazi kwakukhona udokotela ngaphesheya kwelapho obizwa ngoLuka udokotela Luka kodwa uyazi waphenduka ungaLuka wachezukela esiphethweni okungesizo ngiyabo kulandela lowo mprofethi wasegalile unga lokho kukubuyisa emqondweni wakhe yebo dokotela awu ngiyabonga ngikukweletani dokotela na awu lokho kulungile awudingi ukungikhokhela lotho indoda ekahle yabo qhubeka mshumayeli ngiyazi yawenza imali eningi ngakho kuyeke kuhambe nje awu ngiyabonga ngomusa kakhulu manje uzokwenzani na ubuyele umuva esuka esangweni wayesethi manje ngizongena endlini lapho isifundo somfundisi futhi eningi ngizomtshela kanjani umngamo ukuthi leyo ngane isilele siseduze kokufa na futhi ngikugcine kuyimfihlo kuye ngaso sonke isikhathi ukuthi ngangikholelwa ngempela ukuthi Yesu eyilowo mprofethi wangempela owayezofika kodwa manje bengiyoke ngikutshele kanjani na futhi nanto igosa lesifunda nayo yonke inhlangano yabefundisi ihlezi macala wonke endlini lapho futhi ngingake ngikwenze kanjani na futhi ngiyamangala ukuthi ukuphi ngakho ubuyele ekamelweni futhi uqala ukuzibuza futhi niyazi futhi into yokuqala niyazi ubizo mkakhe angene wathi sithandwa ngena besohlala phansi umzuzu nje wabeka izandla zakhe wathi manje nginento ethize ngifuna ukukhuluma ngayo nawe okokuqala ngifuna ukuthi mama uyakhumbula ukuthi ngihlale kanjani phezulu lapha ngesikhathi sasebusuku lama lambu amakhandlela ngifunda imibhalo na yebo yebo Jairu ngiyazi nje ukuthi uhlale kanjani phezulu lapha futhi wafunda futhi ngingenile ngihambile izinsuku ezimbili noma ezintathu ngesikhathi ngikutshela ukuthi bengiphumile ngomsebenzi wenkosi yebo ngikhumbula konke ngakho awu bengikufihlele lokho kodwa ngifuna ukukutshela ukuthize uyazi ukuthi bengikuphi na hawu ubukuphi sithandwa na bengithamela leyo mihlangano kaJesu waseNazaretha lowo mprofethi waseGalile bengithamela wathi lokho akusiyimfihlo kimi bengifunda amanothi akho owawathatha ezintshumayelweni zakhe uyabo ngenkathi ngihlanza ikamelo ngathola ubhasikedi kadeyoti ucele wona uyabo futhi ngisanda kwafunda nje lapho obuhlola khona embhalweni impela ngokwenele na yebo ngiyakutshela uyazi ukuthini ngikholwa ngeqiniso ukuthi lowo ngumesiya ngani wathithandwa ngabe usukulungele manje nje ukukuvuma na ngangikukholwa konke manje uselungele angamtshela manje ini wathi uyazi ukuthini na wathi sithandwa udokotela usanda kungitshela ukuthize nje ini indodakazi yethu izoba ngcono na qhabo iyafa
oh
Jairu oh impela kha yebo ya iyafa kodwa ngiyazibuza ukuthi ukuphi uJesu waseNazaretha niyazi wasuka futhi wawela olwandle ezinsukwini ezimbalwa ezidlule futhi usihambile futhi ngiyazibuza ukuthi kuphi ukuba kuphela besingamthola awu singahle nje sivume ukukholwa kwethu futhi siphume awu saphuma usuku ngaphambi kwe bonke abantu futhi bathi awu ngifanele ngimemezele ukuthi yize udokotela usanda kungitshela nje ukuthi ingane yami yafa intombazane yami okuphela kwayo eneminyaka eyishumi nambili budala iyafa futhi ngakho ke uyasho futhi bonke baqala ukulila nokukhala futhi baqhubeke wathi manje linda lelo kulona ithemba lethu lokugcina umzuzwana nje ngizwa ubuso bakhe obuncane bubabomvu wabuka igosa lesifunda nombishopi nabo bonke behlezi bezungezile niyazi futhi uzokwenzani na kodwa sinelinye ithemba futhi ngiyamuza umbishopi esukuma ethi awu uyafuna ukubonana nomunye udokotela Hawu khabo hayi impela kodwa nginento ethize kuleke inhliziyo yakhe iqala ukugijima ngokushesha ngempela niyazi ungakusho na wangingiza kancanyana futhi ngiyamuzwa umkakhe ethi qhubeka ubatshele awu bazalane ya ngiyazi lokhu kungahle kunixhumise kancinyana nje kodwa yebo ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi yena lowo mprofethi waseGalilee ungumesiya kade ngani ngiyabona ubishopi esukuma negosa lesifunde naso sonke isicukutshwane futhi bethi ngani Jairu he awusho khona ukuthi uzohambe njengoba uLuka nabo bonke benza na yebo ngiyamkholwa impela ngiyakholwa ngani na wayenesidingo uNkulunkulu nendlela yokukubeka phezu kwakho ngendlela yokuthi uzokwenza uphume nalokho kukholwa umkhiphe nje ngqo noma kanjani yebo mnumzane manje ngangimuzwe ethi ukhona waziyo ukuthi ukuphi yena na umunye umfo omncane wathi yebo ngangigula ngolike soko futhi ngehlela lapho kuyobona uDokotela Luka noLuka unaye futhi waye ngale katara futhi bona ngizwe ngesigijime ukuthi bayangena namhlanje bafanele behle kulo kukuza izansi lapho esikhumulweni semikhumbi yokudoba sengiyambona uJairo omncane ephuma futhi ethatha isigqoko sakhe somphristi esincane futhi esigqoka igqoka ijazi lakhe aqale ukuphuma sengiyalizwa igosa lesifunda limi eminyango lithi manje buka lapha nsizwa manje usube ngomunye wethu isikhathi eside manje uma uzoqala into enjengeleyo futhi uxova ibandla lethu ulethe ubuhlanga obunjalo njengalobo eqenjini lethu ngiyazi ukuthi kuzokwenzekani na sizokuxosha sizolisa usekama lakho encwadini yilokho kuphela awu ngiyayiza inhliziyo yakhe incane icwile kanjalo waqalaza umkakhe futhi wayemile ebona ukuthi wayeza thini futhi wabheka ngale futhi wabona indodakazi yakhe encane efayo wathi usungavele nje uyisuse ngoba nakho ngiyahamba kanjalo ngisendleleni yami waye nesidingo ephuthuma ufanele ahambe khona manje bathi kumbula uma uhamba uyazi ukuthi kuzokwenzekani uyasazi isimemezelo sethu yebo ngiyakuqonda konke ngakho kodwa nginomntwana ofayo lapha futhi ngale into ebengiyifihlile enhlizweni yami ngaso sonke isikhathi ngiyihlolile imibhalo ngiyethamele imihlangano yakhe ngaphansi kokuzifihla futhi ngiyihlolile imibhalo futhi unguye uMesiya amen yilokho-ke amen yileyo ndlela yoku manje uza kukho Jairo uma ngo futhi batshele ukuthi yikuphi okuyiko vuma ukukholwa kwakho khona-ke uthola ilungelo lakho endleleni elungileke akusilo uhlobo olubukeka luhwaqabele wathi ibandla lathi manje khumbulani uma ukwenza awu ukuthi kuzokwenzekani kodwa uJairu wayenesidingo isidingo futhi imfowethu uma ngakho kwaba khona isikhathi bazalwane ukuthi sifanele senze ukuvuma kwethu ukuthi ungumesiya indodana kaNkulunkulu ukuthi uyaphila ukuthi amandla akhe ayafana nje kunesidingo namhlanje ihora abantu bayafa emabandleni abantu ba ibandla lepentecostali liyafa libange ligcine umthetho kakhulu liyasuka kude noNkulunkulu uma kukhona noma yisiphi isikhathi sokuphuma bese uthi siyafa asibuyele kuNkulunkulu sikhona manje ngoba kunesidingo bulane kukholelwe kwake kwanikelwa kwabanganye kwabangcwele ngiyazi kunenqaba yobuhlanya ngiyakuqonda lokho futhi njengoba ngishilo kudleni wasekuseni kwabefundisi ngokunyokoza ngeke neze usole abeluzi kodwa khumbula njalo uma ubona into engamanga idola mbumbulu kuqiniseke impela nje njengani noma yini ezweni kwenziwe ngokwangempela angikaze ngimangale kangaka ngesike sikathi nganginyuka ngomgwaqo futhi ngabona isikhejane esikhulu samagwababa noma izinyoni ezimnyama zazinesikhathi esesabekayo nje sokuxabalaza ngacabanga yini indaba ngazo na ngahamba ngenyuka ngomgwaqo futhi kwakukhona ezinye zazo iyayise ezihlahleni nezinye ezixotsheni zethelegrafu nezinye zihlezi ezintangweni ngacabanga yini indaba ngezinyoni na kwakukhona isiqephu samastrawberry ngaphesheya kweinsimu lendoda eyayiphethe isiqephu yayiye eFlorida holiday futhi wavele nje wayekela lawo masterpiece lapho wayengavumeli umuntu ukuba wakhe ngoba wayethanda ukubona wagcinela lapho enzele izinyoni wayethanda nje ukubuka izinyoni futhi ngakho ke ngenkathi esaye ezantsi eFlorida holiday ngani omunye uza ngapho futhi wabeka isithusa nyoni esikhulu esidala phezulu ensimini futhi babefuna ukukha masterpiece iqobo lwabo ngavumeli izinyoni zibe nawo izinyoni zonke zazixhuxuma ohe zazixhuxuma kakhulu ezinye zazo zihlezi kude le esihlahleni zibuka ngaleya kulezo zithusa kwababa futhi futhi njenge zitshiyoza futhi zitshiyoza futhi ziqhubeke ezinye zihlezi phansi ezixotsheni zethelegrafu nezinye zihlezi ezixotsheni zothango ngase ngicabanga awu manje ngiyazibuza ukuthi yini indaba na futhi kwenzeka ngabuka ukuthi ezingo ezingalweni zalezo leso sithu sakwa baba isidala kuhlezi izimbili ezinkulu izinyoni eziphilile zidla nje kanzima njengoba bezingadla ngicabanga uma leso kungezisi sithombe uma lokho kungesiyo into ethize manje ngicabanga awu yini indaba na ngenyuka ngasondela kancane futhi ngabuka kunenqaba yamastrawberry ngicabanga yini indaba bafona futhi leyo ndlela abancane babo enza ngayo abanye babo bazoba le baye emuva le lapha abakholelwa kumoya ongcwele noma lutho abanye bayokhuphuka bese bethi awu ngiyakholelwa kwenhle impilo engcolisiwe kodwa angikholelwa nje ekukhulumiseni ngokankulunkulu kodwa abanye bazokwehla ngocishe impela baze bayofika emngceleni kodwa bayasesaba isithusa kwababa futhi nje lokho kuthi akube yilapho iPentecost ifika khona manje yasesaba isithusa kwababa ngani foweni isithusa kwababa siyithikithi lokudla amen ngena nje emva kwesithusa kwababa lokho kuphela ufanele ukwenze uma ubona zonke izinhlobo zezifundo so isikamileyo zamanga nezinto zivuka engakusho ngobunye obusuku zonke lezi zifundiso ezigamile masinya zizophenduka izifundiso ezazigamile ngakho zinjalo ungakhathazeki ngazo kodwa izulu likaNkulunkulu lizobe iqiniso lapho lingasekho izulu nomhlaba okusele liyobelisa lokhu liqinisile yebo mnumzane ngokungekho kulahlwa kuzo zihlezi lapho zidla amastrawberry impofu zazihlezi lapho ezinkulu izinyoni eziphilile nje zigqobha ngama nda onke ngoba zazingenandaba nesithusa kwababa zidla nje amastrawberry ngokufanayo nje ngakho yilokho esifanele sikwenze lapho ubone lezi zinto zitholayo wonke umuntu ukhuluma kahle kakhulu nebandla libangelise zingene libezulu noma umkhulu ethi awu awu sizobangenisa nje ngalokho nalokho kungcono uqaphele mfowethu kukhona ukuthile okungalungile lapho ndawo kukhona ukuthile okungalungile ngithanda ukufika lapho umuntu egxekwa khona futhi kuhle isengaya bese ke kalaza abone lapho ini kuhlole futhi abone ukuthi konke kumayelana nani yebo mnumzane yensimbi yedina bekusisani nje emva kwayo ngqo ngiyakhumbula ama club njalo lilalanga phansi kwesihlahla samaphula esidle waqhobozi kulawo anamafindo amadadlana amuncikile amunqo izinsuku zezimangaliso selwedlule akukho lutho ukuqhoboza kulokho ayeke nje aqhubeke kodwa uJairu wayenesidingo futhi wayenesidingo ngoba umntwana wakhe okuphela kwakhe wayefa naleyo yilifanayo eyiyo kulobu busuku manje wayengadingeki ukuba athi manje ngizolinda manje ngizothi mhlambe mhlawumbe uma bengingalinda isikhashana ngingahle ngihambe ngimbone njengoba ngwenza ngikudemo ngihambe ngesikhathi sesibusuku ngiyothishelele ngesikhathi sesibusuku ngiyakutshela Watshela angahle ukuba watshela umkakhe into enjengale. Awu manje nakho kuhlezi igosa lesifunde laphaya futhi nakho kuhlezi umbishopi nakho kuhlezi lonke ibandla kanjalo njalo. Ngiyakutshela ngizolinda kuze kube sebusuku futhi lapho sekuba sebusuku ngizothinyelele ngifake isifihlabuso sami esincane futhi ngizothinyelele ngiye emhlanganweni futhi emva kokuba sekuphelile ngeke ngazise muntu ngizothinyelele ngizungeze emva kwesakhiwo ngithi usho prophet waseGalile ngiyakholwa ku. Ngiyakhona kuwe waza ngapha nginendodakazi egulayo kabo indodakazi yayifa ngaso leso sikhathi wayedingeka ahambe ngaleyo nkathi kwasekuyisikhathi somnyakazo futhi sekuyisikhathi somnyakazo bazalwane kusise sikhathi sokuphikisana ngokuthi ngabe sifanele sibhabhathizwe sibheke phambili noma sibheke emuva noma ngabe sifanele sibe ngabaleli bandla noma lelo bandla sekuyisikhathi sikamoya ongcwele ukuba angene ebandleni futhi angene emnyakazweni sekuleithi kunoma ukucabanga. Ihora selilapha kusise sikhathi sokuqophisana ngezivumokholo nangezimfundiso nezinto ezinjalo sekuyisikhathi sokungena emoyeni kaNkulunkulu futhi ukuqhubekele phambili ngoba amabhomu athi omayelenga nemicikisholo ejikijelwayo yonke indawo namasipukniki ezibhakabhakeni futhi yonke into uJesu athi iyokwenzeka ngaphambi kwesikhathi sokuphela manje iyenzeka nomoya ongcwele lapha uKristu ngesikhathi ngo ohlelweni yebo. Abagxeki bayavuka ngizokusho lokho ngoba bekungukuthi ngikucele ukuba kuzilwe kanye futhi ngekathi bekwenza umfowethu wakhishwa ngempela ngakho manje ngizokusho ngoba kusethephini futhi ngakho umfowethu angakuzwa uma efuna ukuthola le tape uphathelene nomfowethu David Du Plessis umfowethu oligugu umngane ngathele incwadi yokugxekwa evela kuye futhi ngangingafuni kuyifunda unobhala wayithola futhi ngakho ke ngangingafuni ukuyifunda kwakungenxa yokuthi ngangikodlile kusho igama lakhe ethephini kodwa lokho kuyatheyishwa amatheyiphu ayahamba nakhu impela engakusho ngangishumela ngokusondela kokufika kukaKristu nomfowethu David usebenzana namapresbyterian amamethodist namabaptist nalawo madada amakhulu leyo yinkonzo yakhe kubo uNkulunkulu umthume nenkonzo uDavid ungusiyazi wazekolo ohlakani phile isifundiso esikhulu lendoda emangalisa kaNkulunkulu ube nami emihlanganweni uye wama eceleni kwami ngiyamthanda njengoba umfowethu kuphela ethanda omunye futhi lokho kuyiqiniso kodwa engakusho ngoDavid nebandla lizongifakazela ngathi kubonakala sengathi umfowethu David engowomoya njengoba enjalo beyovuka eqinisweni ukwazi ukuthi ubhekene nentombi elele. Nabantu bepentecostali bajabule kakhulu ukubona amapresbyterian ebhala ngesimemezelo esincane. Awu, sifanele sibuyele kubaphulukisi ngokaNkulunkulu, sifanele sibuyele emuva ekukhulumeni ngezilimi. Nesifundile isiqephu lapho bekhipha khona, sifanele sibuyele emuva sibe nezinkonzo zokuphulukisa. UBilly Graham ekhuluma, sifanele sibuyele ePentecost. Uyaqonda mfowethu ukuthi lona impela ihora abahamba ngalo kuyovutha intombelele. Ngikathi iza ukuzothenga amafutha, lokho kwakungekathi uJesu efika na. Ngachangaze noma umfowethu David uyakuqonda yini lokho ngicabanga ukuthi ibandla lePentecostali babenesithombe sabo ephepheni ngolunye usuku nabanye abapriest beKatolika bemile bebusisa ukudla kwasekuseni ukasoma business bePentecostali noma ukuthize nezinto ezinjalo kungukuthi lokho kulungile kodwa ngazi noma ibandla liyaqonda ngempela yini ukuthi kuyini kuyisibonakaliso ngikathi leyo ntombi elele efika futhi yangongqotha esangweni ungaleyo nkathi engakwazanga kungena ngokuba umuntu bakazi wayesehambile aniboni na lokho engakusho ngomfowethu David niyabo akukho lutho oluphathelene nomsebenzi wakhe noma wakhe uma noma mayelana nodimo lwakhe futhi uDavid umfowethu futhi omunye wamadoda amahle kuna wonke amadoda amesabayo uNkulunkulu engiwaziyo kodwa ngamangala nje ukuthi akakucosha kangani lokho ukuba onda wona impela umzuzu ukuthi lelo elingaphandle izwe lehlelo liqala ukwemukela lomlayezo lelo hora impela fika ngalo ngekathi zinge kathi ziyambile intombelele yaqonda ukuthi yayingena amafutha sibaninisayo futhi ngekathi ifika ukuzongqongotha iminyango ukuba iwathole kwakungaleyo nkathi impela umntu obakazapha uma ngayo ngekathi intombi ehlakaniphile isuka kunjalo azingenanga khabo futhi lezo zinhlangano ngeke zingene ngeke zibe nale ithuba loku ngesikhathi umlayezo fika ngaso badlaliyo bese liyambile ngakho uma bezama ukungena khona manje sisondele kangakanani na. lapho sibona njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu wona impela umlayezo wokugcina u-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe sibona yonke into ibekwe ngesikhathi nje sinesidingo sekuyisikhathi somnyakazo akusikho ukuthi lindani ngize ngiye esikoleni futhi ngizitholele i-PhD noma i-LLD kungukuthi ngena evangelini khona manje ushumayela yebo phumelani lapho manje ihora uJairu akakwazanga kulinde kuze kube kusasa umntwana wakhe wayefa bazalwane asikwazi kulinde inhlangano entsha asikwazi kulinde into ethize ukuba ishukunyiswe isivele ilapha sifanele silethe uKristu enkundleni ibandla lePentecostal liyafa amen iassemblies 1 years 2 years 3 years 4 square bonke bayafa asiziyeke lezi zinto zilungile kodwa ningavele niyeke ukuqophisana kaloko asilethe uKristu enkundleni yile ndlela uJayiro wadingeka alethe uKristu enkundleni kungenjalo umntwana wakhe wayezofa ufanele ukuthi ume ngokukhulu kusheshwa uzofanele agcumele emnyakazweni wo ngiyakuthanda lokho ngena emnyakazweni o imaleli iqembu khona lapha kulobobusuku nina ma-methodist nina ma-baptist nina ma-presbyterian nina ma-pentecostal i-1 years 2 years 3 years nani nonke uma beningagcumela emnyakazweni Nibeke celele amasiko enu nezinhliziyo ezimbi nilethe uKristu enkundleni nilenhliziyo yakho kulapha amen isikebhe sakhe sisande kufika nje haleluya enkundleni omunye wathi yebo kukhona kuvela ngobuzwa uthi yebo ungena evela esikhumulweni semikhumbi ezansi lapho manje ezansi nje ngaphansi kweguma evela ebandleni lesifunda uyeza ezansi lapho manje awu nangu ehamba udumele isibhoko sakhe sincane futhi angikhathali ukuthi bathini bathi kulungile Jayiru uzozisola kolunye lalwezi zinsuku uyazi uvumbuke kugcinele kujulile wayengena ndaba nokuphela okujulile noma kuphela kuni wayazi ukuthi inhliziyo yakhe yayimtsheleni futhi akukho muntu phakathi lapha kulobu busuku kodwa uma ubungenza lokho enhliziyo yakho kutshele ukuba ukwenze mhlawumbe ubuye bokulela i-altar kunjalo akukho mshumayeli okhona uma ubungenza lokho inhliziyo yakho ikutshele ukuba ukwenze kodwa ebesiyovuma iphutha lethu kunjalo ngikathi uvuma sengilungele ukuhlanganisa izingalo nezinhliziyo nabantu kulethe uKristu ekundleni leyo yinto esemqoka abantwana bayafa lencwadi encane lapha iphethele umbono kuyo ngenkathi ngibuka laphaya abazange angizange ngenkathi ngenyukele esangweni kangibuzange ukuthi ngabe ngangiyipentecostal 1 years noma i-3 years noma i-5 years into kuphela kwakuyiyo wangivumela nje ukuba ngingene ngoba ngangimthanda uKristu futhi nginothanda enhlizweni yami yileyo nto manje bazalwane uJairu wadingeka aphuthume umntwana wakhe wayefa umntwana kaNkulunkulu uyafa ibandla liyafa sifanele senze okuthize ningahle ukuba nikubize ngokufunda inkondo ningahle ukuba nikubize ngodeveli ningahle angazi ukuthi nakubize ngani kodwa uma phansi le ukujuleli enhliziyweni yakho uma ukholiwe ukuthi bekuyiqiniso mfowethu kungcono ubeke isigqoko sakho sobufundisi ekhoneni bese usho into ethize bese uhamba kunjalo ibandla liyafa sidinga uKristu enkundleni isikhathi sokwenza hhayi ukuthi lapho ngizizwa ngikuthanda hhayi lapho ngithanda umcabango olandelayo kodwa wadingeka lethe abantu enkundleni ngoba noma ukuletha uJesu enkundleni konke okunye ngokwehlulekile ngifuna ukunibuza ukuthize ngabe ibandla lePentecostal lingcono yini kulobo busuku ngoba lizikhekezile cishe ezinhlanganweni ezingamashumi amathathu ezehlukene noma ngenkathi liqala ekuqaleni na yabo buza lokho nje siya ngokuba babi njalo njalo siba babi kakhulu ngaba besifazane labesilisa emabandleni eJesu Pentecostal babukeka kakhulu njengabangcwele kuleka na ngitsheleni ndawo ndawe edolobheni lapho benomhlangano omkhulu kubusuku bonke kulubonqo nsuku zaphuma ngenxa yezono ezenziwe edolobheni njengoba bebevame ukwenza ngabe singcono na siya ngokuba babi kakhulu wo izakhiwo zethu ziya ngokuba zinhle kakhulu wo siya ngokuphakama kakhulu ezikhundleni namanye amabandla kodwa bani ofuna ukufana nawe na ngifuna ukufana noJesu futhi lapho wonke umuntu obefanele afune ukuba njengoKristu asimlethe enkundleni ne yabo kuthi si amabandla ayafa ngakho sifanele senze ukuthize sifanele siphuthume asinakho konke asifanele silinde kuze kube yisikhathi seminyaka enkulungwane ukukwenza uma sizokwenza sifanele sikwenze manje kungenjalo kuzofa kukhona kuzokwenzeka nangu ehamba ngikandaba ubuso bayo obuncane babubomvu mfowethu njalo lapho enza isinyathelo wayecabanga ngingcono futhi ngingcono ngaso sonke isikhathi ake uqale nje kanye ubone ukuthi kwenzekani into yokuqala uyazi kwenzeka wabuka izazi ohlangothini lwequma futhi kwakwenzekani na owesifazane omncane ayemazi mhlawumbe kwesifunda sakubo uqobo wayehlezi phezulu esikongweni siquma futhi wayazi ukuthi wayekhulume naye ngakho futhi wayeshilo obala ngo washo ngesikhi isikhathi mhlawumbe kwakuyinto enjengale Jairu uyazi ukuthini ngiyakholwa ukuthi lo mprofeti lapha ya uyindoda kaNkulunkulu awumanje tete wethu ngingeke kanjani wena uzizwa unjani ngakho na kusobala wayefanele abhekisise ukuze azi ukuthi ngabe wayeyisicaphuno esivela kwamanye amadoda esifunda noma cha niyazi ngakho wathi awu wathi sewake wamuzwa na oyebo ngezikhathi ezithile ngimuzwile Ngani angikaze ngimuzwe kodwa ngizwile ngaye ngakho ukukholwa kuvela ngobuzo futhi ngikutshela ukuthini ngikholwa ukuthi uma ubungatshela umuntu ozongiwelisa ulwandle lapho esikepheni ndawo lawo noma lapho ekhona uma kuphela bengingamthinda bengingasinda futhi nangweza umncane bandla uqhaqhabeyane ubuso obuphaphathekile wehla ngosebe ukale diyezela ebambelele entweni ethize futhi lapho bonke baphansi lapho bethi sawubona mfundisi ohloniphekile Hola dokotela ngiyajabula ukuba nawe ngapha futhi rabbi ngiyajabula ukubuya futhi babukane niyazi uJairo omncane emi phezulu lapho niyazi ukuthi nje ukulahla niyazi kwakukho inqwaba yabantu ababemkholwa ngakho wayefanele aqaphele niyazi ukuthi bathini ngakho uyabuya emvuko esikashana lono sifazana omncane wathi ungangisiza mnumzane nomusa ukuba ngifinyelele lapho ukuba ngingathanda ukukhuluma naye na wongakuleleli lokho simi nje phandle lapha siyahamba silungiselela kumcupha simcuphele ugibe kuloko kuza sizomthola ngempela kuloko kuza bekuzisa nje yabo thena ingaleso sizathu simbiza ngo hallo lapho dokotela hallo rabbi yabo simcuphela ugibe sizomcasula kuloko kusa ngakho lokho ngoba bathi wazi izivihla zenhliziyo simlungisele konke njengoba omunye umuntu ayengenzele khona kubunye busuku futhi wayehluleka ngenkathi umoya ongcwele wehla futhi angazi noma nikuqaphelile noma cha kodwa impela kwakwenza kwaba yisikhubekiso esikhulu kulowo mfana omdala kwase ukuthi ke ngenkathi bona into yokuqala niyazi wafika wathi wahamba wehla angakwazanga ukufinyelela kuye ngakho wagoqa phansi ngezandla zakhe namadolo waqala ukugaga phakathi kwezinyawo zabo kanje wazi wasukuma futhi mhlawumbe uJairo omncane emi phezulu lapho bekisisa lapho ethinta umphetho ukubukeka kuncane okuthokozile nokho kufika ebuseni bakhe wabuyela emuva phandle lapho uJairo wayemile bekisisa lokho niyazi bekisisa wathi ngimbonile futhi ngiyamazi futhi uhamba wadabula lapho futhi wathinta ingubo yakhe futhi manje usebuyele emuva phandle lapho futhi ubukeka sengathi uthokozile ubukeka kanjalo ukuthi wangitshela ngezinye isikhathi uma kuphela engamthinta yilokho okuyokwenzeka uzo senda futhi ngiyazi odokotela bamdela kudala selokhu aqala kuya esikhatheni ngalowo mopho ube nawo lapho iminyaka neminyaka futhi ngakho ke into encane bandla ngamzwela umnyeni wakhe wathengisa amahashi nako konke futhi wakhokha isikoletu sikadokotela futhi akangcono nje kunoma wayelokhu enjalo yena into encane bandla ngiyamdabukela uJesu wama waqalaza wathi ubani ongithintile na futhi wathi ngani umphostel wathi ngani wonke umuntu uyakuthinda kungani usho into njengaleyo rabbi noma nkosi na yena wathi kodwa ngibe buthakathaka ngizwe ukuthize kuphuma kimi kuphume amandla kimi futhi waqalaza kwesifazane omncane futhi wamtshela umopho wakhe wasonqamukile sengathi ngiyabona lokho ngamkhuthaza uJairo omdala anicabangi kanjalo na ngokuqondile nangu eza igijima wayesethi inkosi intombazane yami silele manje isetuze kokufa Nkosi wathi Nkosi oh yebo ilungile akasilo uhlanye manje oqabo unesidingo sakhe ungahle ubize lokhu ngakho konke ofuna ukukubiza ngakho, kodwa ngolunye lwalwezi zinsuku lapho wehlela ngqo empedeni uyokwehluka. Kunjalo ngeke kube ngumgingqiko ongcwele isikhetshane sabantu abahlanyayo ngaleso sikhathi. Kunjalo urabi inkosi, inkosi yami, intombazanyana yami ilele isiseduze kokufa, uma nje uzoza futhi ubeke izandla zakho phezu kwakhe izophila, yonke into izolunga. Udokotela usanda kuhamba cishe ihora ledlule, rabi ngitele konke ngibazo ngikhahlela bangikhiphe enhlanganweni yonke into, kodwa bengihlala njalo ngiyikholwa kuwe. Kodwa ngiyakutshela kukhona okusebenzile ngaze ngadingeka nje ngikuvume, ngakho ngilapha. Intombazane yami izofa futhi uma nje uzoza futhi ubeke izandla phezu kwayo ayiyikufa, izophila. UJesu wathi ngizohamba, ya ngizohamba nawe, futhi uqala ngokuhambisana nakho. Kanjalo futhi sengiyabona umpristi ethi, uzwile ukuthini nokuthi ubani lawo na? Awu, lo ngudokotela Jairu, he, ungathini nje ngaye na? Kuthiwani ngeke yini inhlangano kasoseshini Mxoshe? Oh, usenakho manje mfowethu, enkomfeni elandelayo impela bazokuthela kuye. Asiwele sonke nje mfowethu ukubona nje ukuthi umpristi omkhulu uzothini, ukuthi ukuthi bamxosha kanjani. UJairu omncane wayengenandaba, indodakazi yakhe yayifa futhi wayenokunaka kukaJesu, yilokho kuphela ayekukhathalela. Futhi inqobo nje, uma uthola ukunaka kwakhe, mehluko muni noma yini enye eyenza noma yimuphi umehluko na? Ehamba kanjalo futhi lapho ehamba niyazi nowesifazane omncane wayejabule kakhulu ngoba umopho wakhe wase unqamukile. Bese kuthi-ke into yokuqala niyazi, naku kufika indoda ngalo kwegquma impongoloza, ungazihluphi, ungakhathazeki. Kwase-ke kufika igalelo la phakathi nobusuku, hoyi lokho kushaya, awusho Jairu, ngikutshelile ubungafanele kwehlele lapho. Niyabo, ngakho kufika igosa nabo bonke, intombazane yakho ifile cishe ehoreni ledlule, ngikutshelile izinsuku zezimangaliso selwedlule. Hoyi lelo galelo la phakathi nobusuku, niyazi inhliziyo yakhe encane iqala kugquma, wacabanga, Oh, ngimtshelile uma ezofika abeke isandla sami izandla zakhe. Manje wayenokukholwa ezandleni zikaJesu, lokho ngokuthi wayengumJuda. Manje kwakwehlukile uPetro ngalobo busuku ngenkathi ehamba phezu kwamanzi, ngenkathi ebone uJesu ehamba wacabanga ukuthi kwakungumoya. Wathi, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize. Igama lalingokuthi woza, kunjalo. Kwase kuthi-ke usuku ngenkathi ebamba inhlanzi wadensa ubusuku bonke wayenga ngatshelanga nhlanzi hlobo. Wathi wamtshela, wathi, ngingaboleka isikebhe sakho umzuzu ukuba ngishumayele kuso Simoni na? Yebo. Awu, washumayela kuso isikhashana. Wathi, manje qhubekela ekujuleni bese wehlisela ukudonsa. Niyabo. Futhi wathi, Nkosi, uma uzobeka izandla zakho phezu kwamanzi, ngikholwa ukuthi ungabeka inhlanzi lapho. Sisebenze kanzima ubusuku bonke futhi asibambanga lutho. Qhabo, Nkosi, sisebenze kanzima ubusuku bonke futhi asibambanga lutho. Noma kunjalo, ngezwi lakho ngizokwehlisa inetha. Ilokho-ke, ngezwi lakho ngizokwehlisa inetha. Hamba uye echibini laseSilowama futhi ugeze. Manje kwakuthinta ini ukukholwa kwakhe na ngokushesha nje lapho engathola ichibi? Yabo, uma engake awu, ngayiphi indlela eya echibini lothunyiwe? Kungayiphi indlela na? Umunye akangisize ngiye echibini. Oh, ufunani echibini na? Akwenza imehluko, ngisize ngiye echibini ngoba ngiyazi lapho ngifika echibini. Umunye akangisize emhlanganweni. Uyaphi na? Niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini. Ubungeke uphakamise, ubungeke uye kulesi sikhejane, ubungekwenza na? Awu, ngisize nje ngiye lapho. Yilokho kuphela ngifuna ukukwazi, ngiyise lapho. Amen. Ngiyakuthanda lokho. Yebo, mnumzane, ngiyise esikhejaneni sabantu lapho engingabona khona iBhayibheli liphila, lapho engingabona khona uKristu ephila kubantu, ngiyise phakathi kwalelo qembu. Ngisize ngiwelele echibini lothunyiweyo. Futhi bathi nje bangasho, awu, na khula khona linginenekazi elinomusa noma enye into ethize enye yedlula yase imfaka esandleni sakhe yase imyisa ngale chibini, yathi, mfo mdala, nanti chibi, kungani kuyilo na? Oh, ngilezwi likaNkulunkulu nje elingitshele ukuthi ngenkathi ngigeza ngiyobona futhi ukubona kwakhe kwafika kuye, waseke kuye ethokoza ngokuyichibi kuye. Kodwa ngenkathi uMariya ngalokho kusa ngenkathi edingeka athathe ehle futhi akhe amanzi emthonjeni futhi wabuka emi lapho lapho futhi lakho kumi okukhulu ukukhanya okukhanyayo wabuka lokho kukhanya kwakumboza ingelosi eyathi yayingugabriel yathi umoya ongcwele uzokusibekela futhi uzozala umntwana ungazi indoda wathi beka incikukazi yenkosi makube kimi ngokwezwi lakho yilokho kuphela ayekufuna wayengafuni akashongo ukuthi awulinde manje lapho ngisibekelwe bese kuthi-ke uma ngizokuphila khona-ke ngiyahamba ngiyofakaza na lapho sengineziinyanga cishe ezine ngabe kuzulunga-ke na noma ngifanele ngifakaze nini ngakho na akabuzanga mbuzo wayenezwi lakhe nalokho kwakwenele kuye waqala ukufakaza ngayo lowo nkathi futhi ngininika izwi lakhe ngemivimbo yakhe naphiliswa amen wena ungenawo umoya ongcwele ngikunika izwi lakhe petro wathi ngosuku lwepentekoste ngenkathi yabagxeki babemi bezingisile wathi phendukani yilona lowo wabhaphathiza egameni likajesu kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khonani akwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu awu umbhishobhi wangitshela igosa langitshela indoda yesigodi yangitshela umelusi wangitshela ukuthi lezo zinsuku zasezihambile angikhathali ukuthi bathini ibhayibheli lathi isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo ababiziweyo bonke inkosi unkulunkulu wethu yakubabiza lelo yizwi lakhe lemukele wathumele izwi lakhe kuthatha lokho-ke izwi lakhe kodwa jayiro wayefuna izandla zakhe niyazi ngicabanga ukuthi unkulunkulu ngunkulunkulu olungileyo wakwengamela ukuba ngena lapho ngandlela thize niyazi inqobo yabafundi bakhona ngokushesha nje lapho bezwe izwi lokuthi ujesu uvukile kwabafileyo bathi akabonge unkulunkulu lokho kuhle kodwa uthomas wathi ngifanele ngifake iminwe yami emilobeni yezipikile esandleni sakhe ngifanele nguzwe ngifanele ngikubone mina uqobo ngikubone ukusebenza kwabanye emihlanganweni kodwa kufanele kube kimi uthomas unenqwaba yabantwana kodwa unkulunkulu ngunkulunkulu olungileyo usebenza ngapha noma kanjani wathi woza lapha thomas ngiphathe manje kusebenza kuwe uyakholwa thomas na wathi o ya uyinkosi yami manje ngiyakukholwa manje wathi mkhulu kangakanani umvuzo wabo ongakaze babone kepha nokho bakholwa amen bathatha izwi likankulunkulu ngakho yilokho kuphela amen o futhi ngehlela nje endikimbeni yami bekukuphi na ake sibone o yebo yebo mnumzane khona-ke awu ngisimthathe nango ebuyela umuva phezulu futhi nampa bonke abagxeki bephuma niyazi bethi nangu yayihamba ngakho into yokuqala ngenkathi sigijimi sifika sase sithi awu ungabe usazihlupha sathi ingane ifile sesivele siyibeke phezulu lapho futhi inezimbali kuyo futhi inezingubo zokugqumisa uketshezi kuyo futhi azisekho isidingo sokudlala inganyana isivele ifile udokotela kuyobuya sahamba samthola futhi wamemezela ukuthi seyifile futhi usevele usendlalile futhi iyabanda ilele ekameleni esofeni wokufa futhi bonke abalilayo bakhona futhi kukhona isililo ngapho awukaze uze lutho olunje ngaso ngakho ujesu ehambe ngenyakazi o ngiyakuthanda lokho beningeke nje nimbone yini bazalwane na akuzange kumkhathaze nakancane ujayiro omncane inhliziyo yakhe yayishaya niyazi wathi wabuka ngale ujesu ngiyambona nje iphendula lawo mehlo wayesethi angishongo yini kuwe ukuthi kholwa kuphela o ilokho engikushoyo kini kholwani izwi likankulunkulu kuphela uma nifuna ukubona inkazimulo kankulunkulu kholwa kuphela kunendaba ukuthi obunye umuntu uthini ukuthi ugula kangakanani kodwa mfowethu branham udokotela uthe ngangizofa izinsukeni ezimbalwa kholwa kuphela uthe ingane yami yayikwazi ukusinda kodwa kholwa kuphela yilokho kuphela kholwa kuphela ukuthi unkulunkulu wasenze sithembiswe angeke ngiphinde ngihambe mfowethu branham udokotela ungitshelile ukuthi angeke kholwa kuphela ngokuba konke kuyenzeka kwabakholwayo kholwa kuphela yilokho kuphela ofanele ukwenze kholwa nje kulindaba futhi manje-ke kwakuyini na usevele ufile yini manje na ukukholwa kuphela ngizizwa nginokukholwa khona manje ngobuqotho ngiyakuzwa hohe kholwa kuphela ifile yebo ngiyakhumbula ngenkathi ekhuphukela ethuneni likalazaro uma ubulapho umnewethu ngaye ngafanga kodwa nakalokho noma yini oyicela kunkulunkulu unkulunkulu uzokunika yona yilokho-ke ngingukuvuka nokuphila kusho uNkulunkulu okholwa yimi noma efa ophila ophila okholwe yimi akasoze afa uyakholwa yilokhu na kodwa yebo Nkosi ngiyakuthanda lokho yebo Nkosi ngiyakholwa ukuthi wena ungukristu obeza kuza ezweni wena ngokugcotshiweyo ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke wathi nimbelephi na amen akazange athi ngizokwehla futhi ngibone ukuthi yini engingayenza ngakho wokhabo wokhabo nimbelephi na akazange athi Jairo awo Jairo ngiyakholisa ukuthi ngikubangelele enkathazo manje ibandla lakho likuxoshile futhi usenkathazweni nabazalwane bakho nakho konke lokho ngiyakwazi lokho nakho konke ngiyakudabukela ngempela Jairo kodwa ukuba bengifike lapho masinya kancinyana ngani bekungahle ukuba bekulungile kodwa Jairo ngiyakholisa sakukubangela le nkathazo oqhabo oqhabo wathi angishongo yini kuwe kholwa kuphela uma ufuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu wo ngiyacabanga lokho kwasiza inhliziyo yakhe aninjalo na sengathi ngiyabona ngibona inhliziyo yakhe encane iyeqa lokho kushaya iqala nje ukushaya ibuye ikahle futhi phela ke amehle akhe ayesukile kuseni esukile kumpristo omkhulu esukile kulo lonke ibandla futhi ihamba hamba ethi uzokwenza njani enkomfeni elandelayo mfana na uzokwenza njani na kodwa ngenamehlo akho kuJesu amen lapho lapho khona gcina amehlo akho ekuJesu angikathali ukuthi omunye umuntu uthini uzothina umakhelwane na angikathali ukuthi umakhelwane uthini lokho ukuthi angene ngalutho kuyilokho okwashiwa uNkulunkulu umakhelwane akasuyo umahluleli wami uNkulunkulu ngumahluleli wami uzongehlulela ngoJesu Kristu engimlandelayo amen akunendaba ukuthi noma ubani omunye uthini lokho uNkulunkulu akusho ilokho okukwenza kube yiqiniso amen uNkulunkulu wakusho ukwenza kube yiqiniso abagxeki bangasho noma yini abafuna ukuyisho kodwa kuthatha lokho uNkulunkulu akushoyo ukukwenza kube yiqiniso kulungile uJesu wathi kholwa kuphela kholwa ini na kholwa ini manje na ifile kholwa ngokungena kwenzeka amen kulungile kholwa ngokungena kwenzeka ngani emva kokuba isifile futhi yagqunyiswa uyakholwa manje na mpela ngikutshelile nje ukuthi kholwa ufuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu kholwa ini na kholwa noma yini ngiqinisile ngithi kini uma nithi kule ntaba ngikuleka futhi ingangabaza enhliziyweni yenu khola nje kuphela ungaba nakho kushoyo kunjalo ukholwa yimi noma efa ophila ukholwa yimi akasoze afa uma nihlala kimi nezwi lami likini celani nikuthandayo futhi niyakuphiwa khona ngabe kunjalo zonke lezi zithembiso na imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza nani imisebenzi emikhulu ngokwedlulele kunaloyo niyakuyenza ngoba ngiya kubaba wami zonke lezi zithembiso lapha uJesu Kristu nguyezo lonamuhla naphakade yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yalinyazwa ngenxa yobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu siphezukwayo ngemivimbo yayo saphiliswa thina kholwa kuphela kholwa kuphela uyeza masinyane waletha uAbrahama wamlungisisa wamgcwelisa wamgcwelisa ngomoya ongcwele wambeka njengendodana wazibonakalisa iphila ngokufulathelisa umhlane wakhe futhi ekhuluma esho kwashiwo nguSara etendeni waseke guqula umzimba wakhe wayese kipha umnika indodana kwenze into efanayo ngenzalo kaAbrahama konke ngaphandle kokukhukula umzimba walungisisa wangcwelisa wagcwelisa ngomoya ongcwele wabeka indodana uza phakathi kwethu manje ezikhombisa inokuqobo phila futhi silindele ukukhukula komzimba ukuba kufike uhlitsho ukusithatha sikushulo ukuba sihlangane naye nako ngesikhathi nje kono kuphela qhubeka nje umasha iwashe likhulu lesikhathi esikhulu sikaNkulunkulu lishaya kahle impela nje wo ngokuba kholo kuphela impela ngakho uJesu ekugcineni ufika endlini ukhona wonke umuntu empongeloza ho Nkosi oh Nkosi ukwenzeleni na ukwenzeleni na Jesus walks in just as calmly quiet uJesu ngena nje ngokuzotha ethule wathi thula yipha ukuthula intombazana ayifile ilele kuphela futhi manje ke iBhayibheli lathi bamhleka wathi manje uyazi ukuthi uluhlobolweni lomprofethi ngekathi siyigqomisile futhi uthi ilele ungathini nje na ibhayibheli lathi bamhleka uSulu benza ihlazo bamhleka uSulu uyazi ukuthi wenzani ngekathi behleka izwi lakhe na wabakhipha futhi lokho impela sizokwenza kupheleni futhi wena mcekiki lokho okuzokwenzeka kuwe ngolunyela lezi zinsuku uhleka izwi lakhe futhi uhleka imisebenzi yakhe wena uthi labo bantu bangabagingqiki abangcwele okhuluma ngezilimi futhi esinemoyeni uthi bayisikejane zabagingqiki abangcwele uhleka izwi lakhe ngoba lelo yizwi elenziwe inyama yomuntu lapha nihlala phakathi kwethu abanye benu bashumayela phandle lapho nithi lokho ngokufunda inkondo noma udebeli noma into ethize efana naleyo ngolunye usuku uyofanele ukuhoxise lokho bukhoneni bakhe uyokukhipha embusweni wakhe ngenxa yakho kunjalo angeke avumele abantu bamhleke uzobakhipha futhi wadabula endlini wayesekhipha sonke isiketshane sabo wonke umuntu wahleka waphuma ibhayibheli lathi uma ukhuluma kukodwa ngenkathi ujesu emi lapho ngalolo suku futhi wayehlukanisa imimoya nalezo isiketshane sabaphristi sathi ngani lowo ngubhelizebhule umbhuli noma ubani uyazi ukuthi umbhuli ungudeveli ngakho wathi lowo ngubhelizebhule umbhuli bebiza umsebenzi kankulunkulu ukuqhubeka umoya ongcolile ujesu wathi ngiyelithethelela kalokho kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyofika khona-ke ukhuluma izwe lilodwa limelene nawo yilokho kuphela ofanele ukwenze futhi awusaze wathethelelwa kulelizwe futhi kwelinye izwe uyokhishwa futhi kunzima kanjalo-ke niyabo yebo mnumzane akukho neza ukuthethelelwa kwakho kulelizwe noma ezweni elizayo ukuhlambalaza noma ukukhuluma noma ukubiza umoya ongcwele ngento engcolile wabakhipha niyabona ukuthi kwenzekani namhlanje na into efanayo niyabona lapho bephumela khona ubumelezweni ngokomoya niyayikhumbula inhlupheko yokugcina eyashaya igibhithe na kwakuyini inhlupheko yokugcina eyashaya igibhithe na okwakungumfanekiso webandla liphuma kwakungukufa yini inhlupheko yokugcina eshaya ibandla lephentekostali na ukufa ngokomoya libuyele emuva ngonjengalo lonke izwe ukufa kokomoya kodwa abasokiwe benegazi emnyango bathatha imashi ebheka ekhaya kunjalo impela nensika yomlilo ihamba phambi kwabo ukubaholela kude ngijabule kakhulu kulobu busuku ngijabule kakhulu kulobu busuku ukwazi ukuthi kukhona ukusokwa kwenhliziyo ukuthi unkulunkulu uzonquma asuse lonke izwe nawo wonke amasiko abantu nakho konke okunye futhi singambona ujesu futhi simbone emi lapho insikeni umlilo ihamba ngaphambili enza imisebenzi futhi enza khona impela unkulunkulu athi kuyokwenza futhi aveze ibandla eligcwaliswe ngomoya ongcwele futhi enza imisebenzi ayisho ngijabule kakhulu kulobu busuku ukuthi lokho yinjalo ngingumuntu ojabule kunabo bonke kulelizwe ngenxa yakho ngenxa yokuthi wakwethembisa ya wabakhipha ngoba bahleka izwi ya wayesebakhipha bonke kwazi ukuthi ke ujesu wayeyedwa enani na abadabukile enhliziyweni nabathembekile waletha upetro ujakobe nojohane ukholwe ithemba nothando wabafaka esakhiweni kanye naye wabeka bonke abanye ngaphandle khona-ke ujesu wayeyedwa namakholwa ayedabukile enhliziyweni bekhala izinyembezi ngenxa yokuthi babe intombazane yabo encane yayifilelele lapho into encane yayibekwe phandle isidumbu izimbali zibekwe ngakuyo susa bonke abangakholwayo basuke kuye kanjalo kulukhulu kanjani lapho kungakholwa njengayizolo ebusuku ngenkathi sihlezi lapha emhlanganweni lowo musho wokungakholwa washaya le ndawo yayingokuthi nje yayesabeka ngobunye balobu busuku ngizofinyelela phansi nje bese ngibiza labo bafo baphume kuzolimaza inqwaba yemizwa kodwa kuhle ngangivame ukwenza lokho ngaze zonke izikhathi futhi niyazi ngangikwenza kodwa ngibambile ngazibamba kukho ngoba nje umuzwa wabantu ngoba uma usiphula ukhula uthela inqwaba kakolo futhi niyabo ngakho manje sekusondele kakhulu ezikhathini sokuphela manje ngakho-ke sizoqhubeka nje silokhu simasha nje kodwa lapho kuthiya abantu kuthiya ngempela abantu abangakwazi kubani ukukholwa abangakwazi ukukholwa niyabo lapho okunjengalokho kwenzeka futhi ngakho-ke kwazi ukuthi ngenkathi ekhipha yonke into wonke umuntu ngaphandle nje kokukholwa kwakhe ithemba nothando kumi lapho upetro ujakobe nojohane abathembekileyo nobaba okholwayo wangempela umama wahamba waya phezu kwesidumbu niyabo wayengeka kwenze emi lapho bonke bethingani bukani lokho na umprofethi futhi uthilele manje nginitshelile nganitshela niyabona ukuthi kunjani na lokho akukho lutho kukho lapho kuyisiketshane sikhulu nje semizwa ukwenziwa yilokho kuphela kukhona kukho ujesu wayengena kwenza lutho ngakho ubengeke enze lutho ngakho kulobu busuku ngenkathi efika ezweni lakubo qobo hhayi noma yini imisebenzi eminingi ayengayenza ngenxa yokungakholwa kwabo nabo beqhubeka kanjalo wayengeke akwenze ngalo nkathi futhi angeke akwenze kulobu busuku kodwa uma nje engake aze abavalele ngaphandle endaweni ukuthi wayengaba namakholwa wayesihamba-ke eya phezu kwesidumbu esasilele lapho intombazane encane yayifile mhlampe igqunyisiwe futhi ilele ngaphandle wayangale futhi wayibamba ngesandla wabuka phandle lapho izweni lasemkhathini ngaleya ndawo lapho umphefumulo wayo wawuye khona wayesethi ntombi vuka Kungaba khona kanjalo ukufa ebukhoneni bokuphila na intombazane encane imibimbi ebunzini layo iqala ibunzi layo elincane elibushelelezi liqala ukushabana namehlo ayo avuleka wayibamba ngesandla wayeseyiphakamisa wathi inike ukudla futhi unga nje ungasho lutho ngakho bayeke bodwa phandle lapho ungabatsheli lutho vele vele uqhubeke niyabo kuyeke kuhambe
oh ma all things are possible.
Oye konke kuyenzeka kholwa kuphela waye yini na waye yizwi likaNkulunkulu inyama futhi kulobu busuku lapho lowo uNkulunkulu ofanayo uizwi likaNkulunkulu elifanayo lisenyameni yakho uma uKristu ephakathi lapho futhi iNkosi Jesu ofanayo ungathinta ingubo yakhe kumbe noma ngabe yini efisayo uma uzokholwa kuphela ukuthi ulapha uzokwenzela into efanayo niyakukholwa na.
I'm going to ask the organist here.
Asi, kwa jamisa bakanda ethu ngizocela umshayi weogani lapha uma bezoya eoganini umzuzwana nje ngifuna nidlale lithi kholwa kuphela. Ongumuntu manje ngiyacela ningayaluzi umzuzwana nje emva kokushumayela kanjalo uthi ukuba yinto elikhulu ngifuna nje ukukhuleka futhi ngifuna kubona ukuthi uzokwenzani nicele azongenzela khona nicele azonenzela khona uBilly ungitshelile namhlanje yena noma ngenkathi ngingena phandle lapho esikhashaneni esedlule ngenkathi ngenyusa umkami nabo wathi babaye ngifike sekulethi kancane lapho futhi ngixovekile angikhiphanga amakhadi omkhuleko wathi awushumayeli ngani nje kubo kulobu busuku na ngathi kulungile ngizokwenza lokho nje ngakho kodwa ngiyezwa ukuthi sizokhulekela abagulayo noma kanjani noma ngabe sinamakhadi omkhuleko noma qabo niyabo sizokhulekela abagulayo noma kanjani. Ngiyambona imi lapho noJairo ngiyasizwa leso sigijimi sithi ungamkhathazi isivele file umntana wakho usefile ungabe usabe usahlupha onke amathemba lisekho naleyo ntiziyo igcumagcuma yaleyo ndoda encane. Mhlawumbe ngenkathi ngishilo esikhashaneni esedlulesi ngeke sibe nomugqo omkhuleko akazange anikeze abagulayo amakadi abagulayo inhliziyo yakho ingahle ukuba igcumagcumile futhi ngiyeza futhi Branham ukuba ngifuna ukuthola ikhadi lomkhuleko kulobu busuku ngifuna ukukhulekelwa. Kholwa nje kuphela uma nje ukholwa kuphela yilokho kuphela usevele ushilo izwi kholwa nje kuphela. Awudinge ukuba wenyukele lapha hlala nje lapho okhona futhi ukholwe kuphela ngokuba wathi konke kuyenzeka kholwa kuphela. Ngifuna nibe nenhlonipho yokuzithoba ngempela khulekani nje manje wonke umuntu ogulayo phakathi lapha wonke umuntu ophakathi lapha ogulayo futhi ofuna uKristu eze kuwe ngifuna uphakamise isandla sakho. Phaka mese sanda sako nje noma ngabe kuphi umuntu ogulayo phakathi lapha kulungile nje yonke indawo kucishe kuqine impela. Kwa manje bekani izandla zenu phansi manje wenzani lo wesifazana omncane na wathi nengubo yakhe wahlela lapho sekwedlule isikhathi ukuba athole ikhadi lomkhuleko singasho kodwa wathi nengubo yakhe wathola ukuphulukiswa kwakhe ngokufanayo nje njengoba intombazanyana yadonselwa umoya wayo wabuya noma ngabe wabeka izandla phezu kwayo noma ngabe wayithinta noma bobabili babengumJuda ngakho noma ngabe yamthinta noma intombazane efile yayingenakumthinta ngakho wadingeka athinte intombazane efile ngakho ningamthinte kulobu busuku ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Nina iniphandle lapho ezethamilini nonke nizihambi kimi ngibona umfowethu Ed Dalton ehlezi lapha futhi ngiyazi ukuthi nginabanye abangane ohlezi khonini lapha ngabanye abafo abavele eTennessee ngisanda kuhlangana nentombazane esencane nje phandle lapha ihholo ingena. Manje ngizosho lokhu uma ungongakholwayo bengingeke ngisho ngihlale esakhiweni noma ngasesakhiweni ngoba ngifuna ukulitshela ukuthi uma imimoya emibi njengomdlavuza noma okunye nokunye ingashiya futhi sonke sazi ukuthi kuyizimpilo ngoba kukethi kubhubhisa izimpilo zethu futhi kumbulane ebhayibhelini ngenkathi leyo mimoya emibi iphuma kumunye yaya kumunye. Ngakho uma ungezile ikholwa bengingeke ngisondele manje ngoba kukhona amakholwa asondele futhi ikhumbulane kukangaki nginiyala kukangaki nginikhombisa ukuthi lezo zinto ziyenza na emva kokuphela komhlangano iningi njalo kuphela ushaya ucingo noma abhale futhi Branham ngangingongakholwayo futhi ngahamba ngolunye usuku ngingathi lowo wesifazane wamtshela ukuthi wayenomdlavuza ngathi lowo ngumpedo no dokotela wangitshela ukuthi nginomdlavuza manje nebo khumbulani nje ngikhuluma egameni leNkosi uJesu kukuwe manje yibani nokukholwa nje futhi nikholwe baba othi usezulwini malingcweliswe igama lakho umbuso wakho bawufike mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini Nkulunkulu phakade nanomusa ngiyakhuleka kulo busuku ukuthi wena kulezi zethameli ngiyathanda nje ukukhuluma ngawe Jesu ube yimpilo yami iminyaka engamashumi amathathu nanye ngikuthanda kanjani ngijabula kakhulu ukuthi ngalobo busuku ukuthi ngikwamukele njengomsindisi wami ngijabula kakhulu ukuthi ngenkathi ongithuma ukuba ngihambe ngishumayele ivangeli kwazi ukuthi ke ngalobo busuku ngenkathi ongitshela hamba ukhulekele abagulayo futhi wangitshela ukuthi leyo mibono yayikade iza kwakungesikho lokho abazalwane bami ababengitshele khona ukuthi kwakungumoya omubi kodwa kwakunguwe futhi kuyoshukumisa isizwe sonke umhlaba wonke ungene emvuselelweni futhi kukwenzile Nkosi amazwi akho aqinisile kwase ukuthi ke ngenkathi umi lapho phezu kwami ngalolo suku ezansi emfuleni ngenkathi lezo zinkulungwane zabantu zimi lapho zibuka khona impela ngelesibili inqonto yambama phandle kulezo zibhakabhaka ezisathuzi nalokho kukhanya okukhulu kuduma kuzungeza ngaphezulu iphimbo lithi njengoba uJohane umbhaphathizi wathunyelwa lo mlayezo uyoba ngowesibili ngaphambi kokufika kukaKristu futhi siyabona Nkosi kwenze yona impela leyo nto futhi sibona isikhathi senyuka manje amazwi akho onke ayiqiniso futhi manje nakho sisekupheleni komgwaqo phandle ngqo sikhothoze emasimini lapha sithola utshani obomile bokugcina kule mvuselelo yokugcina manje baba sikanye futhi kulezi zimpambanandlela ezinkulu zomhlaba lapha kulobu busuku eChicago Illinois yeka ukuthi abantu ukulangazelele kanjalo ukuthi oh uma bekunganyakaziswa oh uNkulunkulu lelo folishi lathi America jima phandle lapha emgoqweni lesoze lanyakaziswa liyonyakaziswa ngebhomu lyachom kodwa ibandla lakho linyakaziswe kakhulu kunanini engaphambili libone izinto elingakaze lizibone futhi akukho bandla emva kwalo ekubonile selokhu uKristu waba semhlabeni linyakazisiwe Nkosi abantu bakho bangempela ukholiwe ngayo yonke inhliziyo yabo manje sekuzikathi sokuba kufike uguquko isomiso esikhulu isomiso sokomoya ukuba sishaye izwe bese ke kuba ngokufika kukaKristu ngikholekela ukuthi uzopha Nkosi kulobu busuku ukuthi lesi esinye futhi isikhathi ukuze ivangeli futhi mhlawumbe kungahle kube nesihambi phakathi kwethu uma lowo muntu elapho kulobu busuku futhi ephumile ngaphansi kwegazi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi kukhona okuzokwenziwa ukuthi uzokwenza ukuthize kulobu busuku njengoba wenze ezansi lapho amawuse ngaleso sikhathi futhi ufakazise isibonakaliso kubantu njengoba wenza nje ngaphambi kokubethelwa kwakho ukuze bazi ukuthi unguJesu ofanayo ovukile kwabafileyo futhi ulapha kulobu busuku
with the message it went forth and the Christ that's present to Almighty God for his service to
ngiyazinikela nomlayezo ophumile noKristu okhona kuNkulunkulu somandla ukuba inkonzo yakhe iqhubeke egameni likaJesu kwangathi abaningi bangasizwa amen manje egameni likaJesu Kristu ngithatha bonke omoya phakathi lapha babe ngaphansi kokulalwa kwami ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu
be faithful pray
manje thembekani khulekani yiba nokukholwa nje manje asizokubiza amakhadi omkhuleko phezulu lapha ngoba angicabanga ukuthi sinawo phakathi lapha bangahle babe nokuhamba kancane ngezikhathi ezithile sekulethi ngempela empeleni umuqo omkhuleko uyabumbeka sekwedlule isikhathi sekuyihora leshumi nqoma manje kodwa ngifuna ukusho ukuthi nonke nelabantu phandle lapho owaziyo ukuthi ngisihambikini futhi uyagula futhi uyakholwa ukuthi uKristu ungumpristi omkhulu ukuthi wangithumela lapha ukuba nje ngumvini ngiqonde igatsha emvinini uyakholwa ukuthi uma ubungamthinta ubeyokhuluma ngami futhi enze umsebenzi ofanayo phakamisa isandla sakho uyazi ukuthi angikwazi ngiyabonga manje bheka ngapha utaba olulodwa belifanele likufakazise kodwa ake sibe nabathathu okungenani
if thou canst believe, all things are possible.
Ngifuna nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu uma ukholwa konke kungenzeka. Ange wena uthi yiluphi uhlangothi okuqala mfowethu na? Angazi ngokuthi yiluphi uhlangothi aqala ngalo lapho aqala khona. Ngingahamba kuphela lapho ehamba, niyabo, ngifanele nje ngibhekisise futhi noma yikuphi lapho kuqala khona ngibhekisisa into ethize ugcobo. Manje ngilapha uNkulunkulu yazi, niyabo, kodwa phambi kwezwi lakhe ukuthi anginazi, ngazi abantu ababili noma abathathu oyedwa ohlezi khona lapha noma ababili. Ngicabanga ukuthi lo ngudadewethu Downing, ngabe kunjalo na? Ngicabanga ukuthi kunjalo, niyabo. Ngiyayazi le ndoda ehlezi lapha, umfowethu nodadewethu Dow lapha yayikhoneni, ababili behlezi lapho. Ngizozama ukuzigcina ngibafulathele, ngisho noma ngiyodingeka kuba uma eza phezu kwabo ngiyodingeka ngisho lapho, ngoba lokho kuphela ngingakusho. Bangakokholwayo ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini, uyakholwa ukuthi kuyiqinise na? UNkulunkulu kubusise.
You're a liar.
Uyakubona lokho Sathane na? Ungumqambi manga.
You say, is he tempt you like that, Brother Bama? Certainly he stands and tries to tempt me.
Wena uthi ngabe uyakulinga kanjalo mfowethu Branham na? Ngani impela yena umile uzama ukungilinga? Uma ekulinga ucabanga ukuthi wenzani kimi lapha na?
Sitting right back there, there's a man praying for a child sitting next to
uhlezi khona emuva lapho kukhona indoda ekhulekela umntwana ehlezi eceleni lapho.
Got something wrong with his feet. That's right, isn't it?
Kukhona okungalungile ezinyaweni zayo, kunjalo kunjalo na? Angikwazi, uyisihambi kimi. Kodwa mnumzane Fama, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphulukisa umntwana futhi amsindise na? Uma ngizihambi kuwe, phakamisa izandla zakho kanjalo. Ngabe yilokho obukhuleka ngakho na?
Is that what your name isn't all about? Just raise your hand. You have your request.
Ngabe lokho igama lakho eliyikhona konke ngakho na? Phakamisa isandla sakho nje, unaso isicelo sakho.
There's a lady sitting right here. She's got arthritis. She's got
ukhona ininikazi elihlezi khona lapha, linesifo samathambo, linotwayi endlebeni yalo. Ngikazi Magdal, sokuma ume ngezinyawo zakho uma lokho kunjalo. Uma ngisihambi kuwe, bayize lisa isandla sakho, bayize lisa isandla sakho. Uma ngisiyezi hambe, unaso isicelo sakho, hamba uye ekhaya, uKristu yokusindisa. Hambe kukaNkulunkulu Somandla, angikaze ngibabonela bo bantu empilweni yami. Ngiyanicela ukuba nikholwe, ibani nokukholwa nje ningangabazi.
Way back here on the end.
Emuva le lapha ekugcineni kodlu, emuva le ngasemuva, inenekazi lihlezi lapho linenkathazo yamaphaphu, likhathazekile ngakho.
Miss Miller,
uNkulunkulu ngisize ngimazi, uNkosikazi Miller, sukuma futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho, uJesu Kristu yakusindisa. Uma unguye futhi ngisihambi kuwe, unalikhadi lomkhuleko uNkosikazi Miller na? Awunalo na? Awulidingi. Kulungile, hamba uye ekhaya usinde, uJesu Kristu yakusindisa. Lelo nenekazi, inenekazi eliyikhaladi elihlezi emva kwakhe ngo, emuva ngo lapha ya ngale ndlela kusuke kimi linesimila, ulungiselela ukuya esibhedlela uyohlinzwa noma bafuna ukwenze. Inenekazi elincane ngiyalibona nje phakathi kwamadoda amabili amhlophe, sukuma nenekazi, ngisihambi kuwe, angikwazi. Unalikhadi lomkhuleko na? Awunalo? Angikaze ngihlangane nawe empilweni yami, siyizihambi omunye komunye. Uma lokho kunjalo, bayizelisa isandla sakho kanje engikutshele khona kuyiqiniso na? UJesu Kristu yakuphulukisa. Hamba uye ekhaya futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho. Uyakholwa na? Lapha bhekisisani lowo moya wedemoni, nakho kuza kuthi ngungane ngaphesheya lapha, lobo bumnyama buhlala ngo kulolo wesifazane lapha, omunye wesifazane oyikhalade ohlezi khona lapha. Unalo ikhadi lomkhuleko ninekazi na? Awunalo? Olidinge nawo nesimila futhi ufuna ngikutshele ukuthi sikuphi na? Lisehlombe lakho leso kunxele phansi ohlangothini lwakho nasenqulwini, kunjalo akunjalo na? Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho.
Mrs. Toastmaster back there crying.
Nkosikazi Hostmaster emuva lapho ukhala ucabanga ukuthi nomdlavuza kodwa uzoba kahle. Unkulunkulu akubusise sukuma angikwazi uyawesaba umdlavuza awuwesabi na kodwa ukushiyile sekulungile. Awusho ungangenzela umusa dide wethu ukuthi uNkulunkulu ukwenzele wodwa na siyezihambe asisizo na beka isinga sakho kulozi fasalo semva kwakho mbize ngonkosikazi Mark Alistair akangazi Mark Allen njalo kunenkathazo ngekhanda lakhe kodwa kuzomchiya futhi uzoba kahle angezwa kahle kakhulu kulungile sekuphelile konke manje unkosikazi Mark Allen ungaye ekhaya nawe uyakhona ukuthi uJesu Kristu manje uyakusindisa na kulungile khona ke iye kaya uphiliso bangakaba mkholwayo manje ukuthi uJesu Kristu la sekuyisikhathi sokuvuka ekundleni sekuyisikhathi sokukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho niyakukholwa na bangaki abazomemukela manje njengomphulukisi wakho na unyabule isakhiwo emuva nephambili ngene phuma phambili nasemuva ekukholwa uyakukholwa ngakho konke kwakho konke ukukholwa kwakho ongakwenza na ima ngezinyawo egameni likaJesu Kristu futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho phakamisani izandla zenu pindani emva kwami Nkosi ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ngiyakulahla ukungakholwa kwami ngiyakwemukela njengomsindisi wami ngiyakwemukela njengomphulukisi wami ngiyakwemukela njengenkosi yami ngiyakukholwa manje Nkosi kusukela manje kuqhubeke ubufakazi bami abusoze bube ngokuphambene ngizokudumisa egambeni likaJesu Kristu manje phakamisani izandla zenu futhi nimdumise futhi konke sekuphelile uNkulunkulu akubusise nginika ilunga.